Sibe silokhu simile umzuzana nje futhi sikhothamisa amakhanda ethu senzele izwi lomkhuleko futhi manje njengoba amakhanda ethu ekhotheme nezinhliziyo zethu angazi noma lobu kungubusuku esibubekele eceleni manje bobusuku bensindiso ngokuza kuKristu futhi semukela umoya ongcwele. Angazi ukuthi bangabi onesicelo futhi abangathanda kusho lokhu. Nkosi uNkulunkulu, ngikhumbule ngifuna ukuba kahle nawe manje. Ngingazi phakamisela phezulu izandla zenu na Nkosi libusise.
Our Heavenly Father, we are so thankful.
Baba wethu esezulwini, sibonga kakhulu ngobukhona bakho nangabantu abanhliziyo ziqotho abakholwa ngempela ukuthi uyeza futhi bafanele balungele lesi sehlakalo esikhulu mhlawumbe wonke obusilindele zonke lezi zinkulungwane zeminyaka. Futhi siyaphila nje njengoba kwakunjalo, sibhekisisa isikhathi nomlando kuphuma nephakade liqala ukungena. Futhi sibona lokhu kubonakala ngakho izinhliziyo zethu zifudunyezwa ngokuxakile. Futhi siyakhuleka Baba ukuthi uzohlolisisa izinhliziyo zethu kulobu busuku futhi sivivinye. Futhi uma kuba khona noma yisiphi isono kithi Nkosi, sikhiphe. Siqaphelile kuleli viki ebukhoneni bakho obukhulu njengoba sikubhekisisile phezu kwalokhu phakathi kwaleli bandla. Wedle ngofuthi uvumbulula yena impela imicabango yenhliziyo futhi uyembula kithi usitshela lezi zinto. Manje kulobu busuku Nkosi, sifuna izinhliziyo zethu kuba zibe neqiniso futhi zilungisane nawe. Sikhulekela ukuthi uzobusisa lapha phezu komsamo noma ipulpiti kubekwe ibhokisi lamaduku amaphasela amancane liya kwabadingayo. Ngiyakhuleka Baba osezulwini njengoba ethunyelwa isuka kule ndawo lapho umkhuleko wenziwe khona nokukholwa ukukholwa uNkulunkulu ukuthi onke amaduku lapha naye yonke indwangu encane nephasela ukuthi abagulayo kwangathi bangaphiliswa ngoba lezi zethameli nathi ndawonye sifuna nganhliziyonye ukuthi zowaphilisa Baba. Sizikumbuze sisicelile wena wathi celani futhi niyakuphiwa futhi uma nikoleka kholwane ukuthi niyakwemukela nikucelayo. Ngiyakholwa Nkosi, sonke siyakholwa futhi kuceliwe manje makwenziwe ngenxa yombuso kaNkulunkulu ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Ningahlala phansi.
Well, it's certainly good to be back. Awu kuse ngempela
kubuyela eholo futhi kulobu busuku naphansi kwamathemba amakhulu ngenkosi ukuba isivakashele kulobu busuku njengoba sibeke lobu busuku eceleni ekukhulekeleni abagulayo ukufuna insindiso yemiphefumulo yethu. Ngamunye wethu dinga siphinde sinikele kabusha izimpilo zethu. Futhi kuleli viki sibone ubukhona bukaJesu Kristu, umbhalo oqinisekisiwe yena ekhona lapha phakathi kwethu. Sibhekisisa kwenza izinto ezifanayo azenza emhlabeni ngenkathi wayelapha ngaphambili, yena ekwenza ngokufanayo nje. Manje uma sibone enkonzweni njengoba yenyuka, njengoba nje sikhuleka osukwini oluphelele, ibandla liphelele. Saqala kuphuma njengoba nje njengoba besisho kulokhu kuza enhlanganyelweni yethu encane ethandekayo kulokhu kuza. Impela sibe nesikhathi esimnandi ngalokho kudla kwasekuseni. Ngibonga abazalwane ngobambiswano lwabo oluhle. Ngifanele ngixawule abaningi babo lamadoda akahle exhasa lo mhlangano esiletha phakathi lapha ukukhombisa ukuthi akhathalele abantu bawo angabelusi bezimvu futhi akhathalele izimvu zawo. Futhi ngakho ngiyabonga ukuthi amanye lawo noma yimuphi umelusi wezimvu ukhathalele ukuthola izimvu zakhe zinamavithamini. Lawo ngamavithamini okomoya njengoba kwakunjalo asiza imvu ikhule ibe nokukholwa kunamandla kuNkulunkulu wethu. Futhi ngakho ngiyawathokozela amadoda anjalo. Futhi manje ngikhuluma kulokukuza ngomcabango webandla likhula. Niyabo niza njengembewu emhlabathini naleyo mbewu njengoba itshaliwe ikhula isuke enkazimulweni yiye enkazimulweni futhi iba emva kwesikhashana ngeqhakazayo bese-ke ibuyele embewini. Lokho kufana nembewu yasekuqaleni yatshalwa futhi kanjalo nebandla belinjalo. Unyaka webandla waqala ngaloli izinsuku zogcina emva kweminyaka yezikhathi zobumnyama waqala ngomathini lula enguqukweni eshumayela ukulungisiswa ngokukholwa emva kwesikhathi sakhe futhi bahlela ibandla laphela kwase-ke phakathi lapho ufika uzwingli emva kukaluther nozwingli akakholelwanga ngisho nasekuzaleni kwentombi wawelela eswitzerland bazalokhu bengakholwa emfundisweni kazwingli abakholwa ukuthi ujesu wazalwa yintombi bathi wayeyindodana kajosefa ithiwa yindodana kankulunkulu kodwa lokho kususa zonke izisekelo ngaphansi zonke izisekelo zobukristu wazalwa yintombi kungenjalo ungumuntu nje njengani noma nami wayeyindodana kankulunkulu kwase-ke emva kwalokho kufika ukhalvini kuqhubeke njalo njalo ekugcineni ibandla langena esimweni esinjalo lapho ladingeka libe nenye inguquko futhi unkulunkulu wathumela ujohn wesley enomlayezo wokungcweliswa ukuhlanzeka kukamoya kwasekuthi-ke yena nowhitefield nabaningi babo baqhubekele enguqukweni enkulu newasperry neze-united states naleyo mvuselelo enkulu yasindisa ingilandi nezwe ngaleso sikhathi benzani na emva kokuba labo baqambi sebephelile baqala ukuhlela phezu kwemfundiso yabo futhi yinto yokuqala neyazi benze inhlangano saseke ziba nabanye abaqembukayo lapho njengo-alexander campbell ujohn smith nebandla lamabhaptisti kanjalo njalo kwasekuthi-ke yinazaretha i-pilgrim holiness nabanye beza kwasekuthi-ke kufike inguquko enkulu futhi ipentecost iphuma kulezo zinhlangano nokubuyiselwa kweziphiwo kukhuluma ngezilimi ukuphilisa ngokukankulunkulu izimangaliso ezinkulu nezibonakaliso ziphuma kuzahambe isikhathi eside sekube ngamashumi amahlanu cishe iminyaka engamashumi amahlanu nezishiyagalombili manje selokhu umoya ongcwele uqala ukwehla emgwaqeni omdala u-azusa phandle ecalifornia lapho e-united states lapho waqala khona ukwehla isikhathi esikhulu siyafika kanti-ke yenzani ephentekoste na omunye wazenzela inhlangano oyedwa wathi uza ngehashe elimhlophe omunye ngefe elimhlophe futhi basuka bahamba ezinhlanganweni basebehlukana behlakaza abuzalwane babo phakathi kwabantu njengo-israyeli nje ukuba wayazi u-israyeli ukuthi ngenkathi bemeleze ngokunqoba osebeni lomfula base benohambo cishe lwezinsuku ezine kuphela cishe amamayela angamashumi amane ukusuka ezweni elithenjisiwe babengaqondi ukuthi babe neminyaka engamashumi amane okwakuzobathatha yona kodwa kwakuyini na umusa wawubahlinzeke ngomprofethi insika yomlilo iwundla elihlatshiwe ukukhululwa futhi babesalokhu befuna umthetho bafuna into ethize babengaba nento ethize ukuba bayenzele kukho bafuna kubeka izandla zabo kukho lelo kwakuyiphutha eliwukufa eledlula konke abake balenza ku-eksodusi weshumini esishiyagalolunye ngenkathi u-israyeli enqaba umusa futhi wavuma umthetho kwasekuthi-ke benzani na wavele nje wabayekela wahlala khona lapho ehlane iminyaka engamashumi amane batshala izivini futhi badla isithelo futhi baganwa abafazi futhi bakhulisa abantwana kwaze kwathi leso sizukulwane sidala safa nesinye isizukulwane siyafika iminyaka engamashumi amane kamuva futhi bengaqhelile impela nje ngamahora ngamashumi amane kodwa badingeka balinde iminyaka engamashumi amane ngaphambi kokuba bawele kwase-ke kungena umholo omusha ujoshua base beqhubekele ezweni neqembu lisha manje ngicabanga ukuthi ngumfanekiso omuhle ngempela lapho esiwutholayo kudala ngenkathi okhokho bethu ephentekoste bavuka babe nomkhandla omdala wabantu bonke kulokho kwabumbeka i-assemblies of god kulokho kuvela i-upc kwase-ke kuba yi-united kanjalo njalo baze bathola inhlangano emva kwezinhlangano beqophisana futhi belo unkulunkulu wavele nje wabayekela behlezi khona lapho bagana abafazi bakhulisa abantwana bakhuluma ngezilimi bamemeza emoyeni kodwa manje kuneqembu elisha eliqhubekayo base benezinsuku ezimbalwa nje kuphela kusuka ezweni leli litshenjisiwe zonke lezi zibusiso ababenazo kwakukuhle kodwa khumbulani lonke izwe lalingelabo manje silungele kuyongena ezweni elitshenjisiwe ngakho inkosi mayisisize lapho sibuka phezu kwalezi zinto niyabo njengesivivane nje niqaphelile ukuthi isivivane senziwa kanjani na hhayi imfundiso yesivivane manje isivivane nje buka emalini yakho eyidola elilodwa uphawulo yase-united states yilolo khozi awu kusho loni khona lapho esivivaneni uphawu olukhulu Kungani lube lukhulu kakhulu lapha kune-United States noma uphawu lwe-United States uphawu lukhulu iso libhekisisa na netshele kuvala phezulu liya phezulu kwesivivane kwaku lenqatshwa lizange libe sesivivaneni alikho kuze kube yilolu suku itshe lase sikoni basho njalo kodwa alizange libekwe phezulu itshe lokuvala phezulu ngani na ngenkathi inokhu nabo ngezinsuku zasekuqaleni wakha izivivane phansi egidite siyathola futhi phakathi lapho babazi ukuthi itshe legumbi itshe lokuvala phezulu lalizonqatshwa nalezo zivivane zibekwe ngokuphelele kakhulu ndawonye baze bangadiki nosimende laligwedwa ngokokukhenika kakhulu ngakokuthi itshe lilodwa lenela kwelinye ngokubambana ngqi ungeke ukwazi ngisho nokufaka ucwephe le-razor phakathi kwawo manje sasilokhu sinqobelana nje siya phezulu futhi manje sesilolongekile sonke sikongweni silungele itshe lokuvala phezulu lapho liyofika khona ileyo ndlela uNkulunkulu alethe ngayo ibandla lakhe kusuke kulungisisweni kungcweliswa umbhabhathizo kamoya ongcwele futhi manje inkonzo kamoya oyilokho okuphinisa izwi leyo nkonzo ebandleni iyofanele impela nje ifane neyakhe njengalena nje uma isithunzi sami lapha sesandla sami uma ngingasiboni neze isandla sami ngibone isithunzi uhlobo lwe siyaphaphatheka lapho siqhela kodwa lapho sizondela kakhulu futhi sisondela kakhulu isithunzi sesithombe sangempela nesithombe sangempela kuhlangana ndawonye zize zombili zibe yinto eyodwa futhi lokho ngempela kungenkathi ibandla nezwi kuzofanele kube kunye njengoba uJesu noNkulunkulu wayemunye impela nje ba uNkulunkulu une waye kuKristu yenza kuba yize libuyisane naye futhi kanjalo uKristu uzofanele abe sebandleni abagcotshelwe izwi ukwenza yonke into egcwaliseke nalelo yitshe lokuvala phezulu eliza phezulu konyaka webandla wokugcina hayi Laodikeya manje kungukubiza liphume kulokho lobokazi aphume ebandleni ibandla liphuma ebandleni ngamanye amazwi njengoba nje wabiza isizwe siphume esizweni eGibhithe futhi manje siphila kulolu suku futhi siyabonga ngalezi zinto ezinkulu ekade sizibona manje kusasa ntambama inkosi Thanda kuzoba ngokuvalwa kwalenkonzo lengxenye yenkonzo futhi sizoyikhethela leyo ngakho konke ukukhulekela abagulayo nawo wonke umuntu ofuna ukukhulekelwa angaphuma futhi athole ikhadi lomkhuleko ukuba eze ngomugqa womkhuleko manje sizathu sikhipha amakhadi omkhuleko kulaba ngokubagcina beshaya umugqa bese kuthi-ke uma ungakwenzi balokhu bedlula nje ngapha 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 nebo bona ngakho sibanike ikhadi lomkhuleko unekhadi lomkhuleko bese ungena emgqeni futhi nizobona futhi likholwe nizobona inkazimulo kaNkulunkulu yenzeka kuzoba kukhulu futhi manje siyalibonga ngakho konke nikwenzile nangokwemukelwa okukhulu esibe nakho phakathi laba abafowethu abange befundisi kanjalo njalo manje kusasa yisonto nala mabandla azobe evulile akuze ukuba khona nkonzo lapha kusasa ekuseni kuzoba nosonto esikole nani livakashe nginabanye abangane phakathi lapha qobo lwami onathi emhlanganweni nabanye owehla evela edolobheni lakithi lapha ukuba benathi manje lawa ngamadoda exhasa lomhlangano ayalukholwa lolu hlobo lomhlangano ukuba bengakhe lapho kuleli dolobha bengiyoba ngowelinye lamabandla abo ngitshela bengiyokwenza ngoba akholwa yinto efanayo engiyikholwayo futhi bengiyoba ngomunye wamabandla abo ukuba bengakhe lapha nawe nikela impilo yakho kukristu kuleli viki futhi ungenalo ibandla lakini awukuxoxisani ngani nabo na bakholwa yile nto efanayo kungenjalo bebengeke bahlale phezulu lapha bekumele niyabo ngakho manje zitholele elihle lala mabandla amahle kusasa bese iya kulo ngiqinisekile bazokwenzela okuhle bazokusiza bazokusiza ukuba ukholwe futhi uma ungakaphaphathizwa babuze uma ungakamemukeli umoya ongcwele babuze ngawo futhi bazokusiza uqhubekele ngo uze uyofika kuKristu futhi bakweluse wehlele njalo emgwaqeni aze abuye. Manje iNkosi nibusise ngamunye wenu futhi manje niyazi amapresbyterian ahlala njalo esukuma futhi ahlale phansi basho njalo futhi angisiyo ipresbyterian kodwa uyangiyakholwa ukuthi uma sifunde izwi sifanele sime ngoba kungukuhlonipha kuNkulunkulu kuma njengoba nje sisaluthela iflege noma senze isithembiso sokuthobela noma yini okunye. Futhi manje okwalokhu busuku ngikhethe okunye ukufundwa kombhalo lapha encwadini kaLukho ngcwele isahluko sesikhombisa siqale ngevesi lamashumi amathathu nesithupha. Futhi manje lonke iviki iGulukunqu kade ngisebenza emcabangweni ofika kimi emgwaqeni ngehlela lapha ekutheni ukwembulwa kukaNkulunkulu onamandla. Kodwa ngenkathi sengiqedile ngibuka imibhalo yami nezinto, benginamakhasi acishe abe ngamashumi amabili. Ngakho bengingasoze ngaqeda kulokho kungehora lapha. Ngakho ngicabange ukuthi bengizodingeka ngikushintshe kulobu busuku. Ngakho nginakho. Ngikholwa ukuthi intando yeNkosi ukuba ngisho lezi zinto. Manje, isahluko sesikhombisa sikaLukho ngcwele, levesi lamashumi amathathu nesithupha.
One of the Pharisees desired him.
Umunye wabafarisi wamema ukuba adle naye. Esengene endlini yomfarisi wahlale kudleni.
And behold a woman in the city.
Uthi bheka kwakukhona emzini osifazane oyisoni. Wathi esazi ukuthi Jesu hleze kudleni endlini yomfarisi weza nomfuma wamafutha.
And stood at his feet behind him weeping.
Weme muva ngasezinyaweni zakhe ekhala, waqala kugeza izinyawo zakhe ngezinyembezi, wazisula ngezinwele zekhanda lakhe, wazanga izinyawo zakhe, wazigcoba ngamafutha.
Now when the Pharisee which had bidden him saw it,
manje ukuthi umfarisi obememile kubona, wazindla wathi, kulani engakakhulumi kakhulu, wazindla wathi, uma lo muntu ube umprofeti ubeyomazi lowesifazane omthintile ukuba ungubani nokuba unjani nokuba uyisoni. Futhi uJesu waphendula futhi wathi kuye, Simoni, kukhona engifuna ukukukhuluma kuwe. Futhi wathi, Mfundisi, khuluma ke. Kukhona abantu ababili abanamacala kumthelekiso thile. Futhi babe necala, icala lomunye lalingodenariyo abangamakhulu ayisihlanu, lomunye amashumi ayisihlanu. Futhi bengenanto yokukhokha, wabayekela bobabili. Futhi wathi kuye, yimuphi kubo konje uya kumthanda kakhulu na?
Simon answered and said,
Simoni waphendula wathi, ngithi yilowo wamyekela okukhulu. Futhi wathi kuye, unqume kahle.
And he turned to the woman and said,
Ephendukela kowesifazane wathi kuSimoni, uyambona lowesifazane na? Ngingena endlini yakho, awunginiki amanzi ezinyawo zami, kepha yena uzigezile ezinyawo zami ngezinyembezi, futhi wazesula ngezinwele zekhanda lakhe.
And thou givest me no kiss.
Awungangi, kepha lo wesifazane yilokhu ngingenile, akayekanga ukwanga izinyawo zami. Ikhanda lami awulicobange ngamafutha, kepha lo wesifazane uzigcobile izinyawo zami ngamafutha.
Wherefore I say unto her,
ngenxa yalokho ngithi kuye, ngithi kuwe, izono zakhe eziningi zithethelelwe, ngokuba uthandile kakhulu, kepha othethelelwa okuncane uthanda kancane. Wayesethi kuye, zithethelelwe izono zakho.
And they that sat at meat,
ababehlezi naye ekudleni baqala ukusho phakathi kwabo ukuthi, ngubani lo othethelela nezono na? Kepha wathi kowesifazane, ukukholwa kwakho kukusindisile. Hamba ube nokuthula. Asikhuleke.
Lord Jesus, this story has taken place.
Kosi Jesu, le ndaba yenzeke iminyakeni eminingi edlule. Kodwa yindaba iyiqiniso ngokuba ilotshwe emakhasini eBhayibheli lethu. Futhi siyazi ukuthi iyiqiniso.
And now, we would by no means try to portray this
again tonight,
but we would like for you to help us
to bring this message tonight
to the people
that they
might see that you
are
the same Lord Jesus.
And
that you are still the same Lord Jesus.
Sizikulekelela izibusiso zakho phezu kwethu sonke njengoba singabantu abadingayo sinekudinga wena Nkosi. Futhi siyakholwa kulobu busuku nakuba sikubona wenza izimpumputhe zibone nezithulu zizwe nezinyonga zihambe nangezitatimende zikadokotela sikubonile uvusa abantu abahlanu feni ngezikhathi ezihlukene ezizweni ezehlukene. Kodwa lokhu Nkosi ngiyakholwa into egula kakhulu kwedlula zonke ngazi kulobu busuku ngumzimba kaKristu lapha emhlabeni. Ibandla ligula ngempela liphilise kulobu busuku Nkosi. Le ngxenye ehlezi lapha ndawonye lezi sigejane sigogobala lapha eTampa lesi sigejane sabantu abathandekayo Nkosi, philisa sonke isilonda kulobu busuku. Moyo ngcwele usiphe lokhu ngokuba sikucela egameni likaJesu nangodumo lwakhe nangenkazimulo yakhe lapho kuleli dolobha lapho esingabahambayo khona. Amen. Ngingahlala phansi uma bengingakubiza manje okwemisizwane embala nje futhi ngingazami ubusuku ngabunye, ngifanele ngicelise kini ngenxa yokuthi nibe kahle kakhulu futhi nizethamele ezilula kangako nje ushumayela kuzo uze ungazi nje ukuthi uyeka nini. Lokho kwenza umfundisi azi ukuthi niyazonda noma nemukela amazi engiwashoyo. Ngize kini ngenkathi kade ngikhathele kwedlula konke engake ngaba yikho phakathi angazi nini. Yabo, angikaze ngiyeke selokhu kwaba nguKhisimusi. Ngisuka ngqo lapha ngiye eTucson bese ngiqala futhi. Ngisuka ngqo lapho futhi ngiya eBritish Columbia ukuyobhabhathiza sonke isizwe samaNdiya engaziholela kuKristu. Sasiyikatolika kuqala. Enkwidla edlule ngenkathi ngangizohambweni lokuyozingela neqembu lonke lanikela inhliziyo yalo kuKristu ngokuphiliswa kukamama omunye womama ukuthi odokotela kukho namunye owayengamthinda wayelelefa futhi bafune ngibuye masinye nje uma i-ayisi selincibikalile. Niyabo, liba ngaphansi kwezingaqwa elingamashumi ayisishiyagalombili nanhlanu lapho futhi ngakhona ayizoncibilika ngiyawathatha futhi wonke esikhulu sikejani sabacubi nabazingeli phansi phezulu emgwaqweni omkhulu wase-Alaska bonke bahlangana nami ukuba babhabhathizwe futhi bemukele uKristu. Babona inkosi veza umbono wento ethize lapho ibhere elithize elalizoba khona ukuthi lalizosinda kangakanani ukuthi loboluni elaliyilo nokuthi ukuphi lapho isilwane esithize sasizobe sihlezi khona kanjani ukuthi ubani owayezoba lapho nokuthi bayobe begqokeni nako konke ngakho futhi yabatshela kungakwenzeki. Base bathi akusilo ngisho nalolo hlobo lwezinto kulelizwe futhi saqonda ngqo kukho kwenzeka yizwi ngezwi mikomele le ngekameleni lami namhlanje. Niyabo, bathi sifune ukubhabhathizwa nathi amadoda anesihluku kodwa niyazi kunembewu elele ndawo zonke. Indaba yami kulobu busuku ithi uJesu uzigcina zonke izikhathi zakhe azincumele ukubonana. Ngifuna nibeke lokho engqondweni yenu njengoba sikhuluma futhi ngizokukhuluma isikhathi eside kakhulu futhi ngifuna nikucabangisise manje. Ubulani, nizofanele nihlangane nalona okhona nathi kulobu busuku ngolunye usuku. Manje kufanele ukuthi cishe impela kwase kusekushoneni kwelanga ngenkathi inkundla yethu iqala kuphuma kulobu busuku kufanele ukuthi kwase kuthi akube sekushoneni kwelanga. Lezi zigijimi sasigijime usuku lonke mhlawumbe izinsuku ezimbili noma ezintathu sasizama ukumthola sehla mhlawumbe cishe impela sisuka kwaDani siya eBesheba ngoba uJesu enkonzweni yakhe wayehamba kuluma lapha yenze izibonakaliso zakhe nezimanga nabantu babebuthana bonke. Wayesuka kwenye indawo ethize ngifanele ngiye kwelinye idolobha futhi sasikade sinezikhathi esinzima mhlawumbe sasikade siwelele eCapernaum futhi bathi kungani wahamba lapha evikini eledlule. Asazi ngempela ukuthi wayaphi kodwa waya kwenye indawo futhi zona sasikhathele izinwele zaso zazimanzi umjuluko imilenze yaso yayinothuli futhi imfomo umjuluko futhi lapho senyukela enhlanganweni lapho uJesu wayekade khuluma khona. Lo Jesu naye wayekhathele wayekade khuluma usilonke umlomo wakhe wawomile ngenxa yokukhuluma kakhulu izandla zakhe ziqala ukubukeka zivevezela namehlo akhe ekhandlekile lapho ilanga liqala ukushona futhi sasifuna ukubona uJesu sasinomlayezo wakhe Kulimanje uJesu wayenamadoda ayishumi nambili emzungezile ayeqhelisa abantu kuye ngoba babengena nje phezu kwakhe futhi ngakho bangenza lokhu ngokusamdlalo sesiteji ukuze wonke umuntu akwazi ukukubamba. Futhi ngakho siyathola ukuthi kulokhu amadoda kaJesu sifanele ukuthi seza ake sithi siza kuFiliphu. UFiliphu ngahle kuba washo into ethize njengale nomzane noma nsizwa. Singathanda ngempela ukukuvumela ubone inkosi kodwa ikhathele kakhulu. Thina sifanele nje siqaphe ngoba ihamba ize icishe impela iwe. Futhi kade sisemihlanganweni eminingi kakhulu nokunye nokunye sikade yesisanda kwedlula kwaze kwabanga ukuthi ngiyaxolisa angikholwa ukuthi singakwenza kodwa sithi nginenothi lapha elivele kumuntu osemqoka kakhulu ezindaweni zamazinga enkolo futhi isimemo senkosi yenu okuzoba yinto enkulu enkulu uma izohamba futhi ngifanele ngiyibone ngoba ngithunyiwe ukuthi ngifanele ngithathe leli nothi ngiliyise kuyo futhi ngibone ukuthi yalithola siqusayo ngabe ugcineni masenyusele enkosini uJesu futhi ngenkathi isasibuka inkosi uJesu mhlawumbe ishiye indawo yayo ikulpiti isuka lapho yayikade ikhuluma khona lapho abafundi nabo babekade beyilungiselele ukuba ikhulume khona njengoba yabuka ngani yayibuka insizwa ifanele ukuthi yayithanda insizwa yayitshela yathi ngisesemsebenzini okuthunge mnumzane futhi kunomuntu onesikhundla esiphezulu kakhulu ezantsi edolobheni elithize futhi ungumfarisi onomthetho oqine ukwedlula izinkolo futhi wenze idini isikhathi esikhulu idili lesidlo futhi ufuna wena uze ukuba ube isimenge esiqavile futhi abaningi bangathanda ukwethemela leli dili lesidlo kodwa ugqoke wena futhi sengibe nezinsuku ezintathu ngizama ukukuthola ezweni lonke futhi ngijabula ngempela ukufika lapho mnumzane futhi ngizokwethula leli nothi kuwe elivela kukho nelivela kuye wayeselithatha inothi wayeselifunda futhi sithola ukuthi lo mfarisi othize wayenze idili futhi wayememe ukuba yehle futhi abe isimenge siqavile naye ngakho uJesu emimizuzwane embala futhi ebuka insizwa futhi nokho ebhizi impela nje njengoba wayenjalo kodwa ungeke omema neze angezi ngikathala ukuthi isimo sinjani uyoza wathi utshela inkosi yakho yakho ukuthi ngiyobakhona ngalolu suku oluthize ngalesi sikhathi esithize ngiyobakhona Nezikijimiko fanele ukuthi samamathela senelizwa futhi sajika sahamba sase sisuka sigijima sethe kumene kuba sibuyisele izindaba ezinhle enkosini yaso ukuthi sathiphumelele kufinyeleliseni umlayezo kulone yayimfuna Kwakuyini indaba ngalezo sigijimi na? Kwakungaba kanjani na? Ngabe sasinakho ukuzwa ngalokho esikwenzile na? Ngokuqala mhlawumbe empilweni yazo ukuba sike size sime kukhoneni bukaJesu futhi asizange sicele ngisho ukuthethelelwa kwezono zaso asizange silithathe ithuba ukuthi kuyindlela efana kanjani kubantu namhlanje izikhathi eziningi bayaqonda ukuthi basekukhoneni bakhe futhi bangaceli neze ukuthethelelwa awu lokho yena ngaze kuba ngalethu langa ithuba ngesinye isikhathi futhi walenaba ithuba lakhe lokugcina ukuba kucela ukuthethelelwa wayengaza kwenze kanjani lokho na wayengaza kwenze kanjani lo mfana aze azisongele kangake kuletheni lomlayo yeso ovele ngosini yakho ukuthi wedileka ubukhoneni bendodana kaNkuluNkulu kuba cela ukuthethelelana konke kwakuludaba oluphathelene nebusiness Uthi niyazi lokho yini ethize njengabantu namhlanje ibandla uKristu sekuphenduke udaba lwebhizinisi noma udaba lokuhlalisana kwabantu mujoyine ibandla veza uthola nje ukuma kokuhlalisana kwabantu kungconyana kwebhizinisi lakho noma kuthize uma uthekekeleleka kungconyana kowakhelene nabo akusiyo into ngempela yokubuza nokuphenduka njengoba yisoni besifanele senze Izigale eziningi ebandleni abantu bangeniswa ngqobo ekhoneni kukaKristu bese benqandeka futhi beze into eyiphutha eliwukufa njengoba nje kwenza lesi sigijimi. Sasifanele ziwe ngamadelazo futhi ngenkathi kuqala siqonda ukuthi wayekubani futhi sona sithi Nkosi nginomlayezo wakho kodwa kuqala ngifuna ukuyithethelela lokho kwakuyoba ngokusondela kukahle. Futhi manje-ke uma likhona ibhizinisi lifanele lenziwe lelo mali lenziwe kamuva kodwa kuqala lungise umphefumulo wakhe noNkulunkulu. Yingakho ngicabanga ukuthi ukuphilisa kukhulu kangaka kuba ngokwehlulekayo noma bazisho ukuthi baphilisa ngoba into yokuqala abantu abakulungele ukuphiliswa bangeke bawavuma amaphutha abo. Ibhayibheli lathi vumana amaphutha yenu komunye nomunye futhi nikhulekelane futhi asivumi ukwenza lokho uma singathathi ukuphilisa futhi siqhubeke futhi sibuyele buva futhi senze besikwenza bebeyokwemukela lokho kodwa uma sekufika ngempela kuqala sifika futhi silungisane noNkulunkulu abantu abafuni ukwenza lokho futhi ingaleso sizathu kuphosa isidangalizi phezu kokuphilisa ngokukaNkulunkulu. Nibone abantu abaningi kakhulu abangena kanjalo bese bephuma behamba futhi bangakwenzi noNkulunkulu wazi konke ngalezo zinto. Manje lo mfo wenze into eyiphutha eliwukufa ngempela besingayicabanga. Besingacabanga ukuthi ukuba kuphela ngangithathe indawo yakhe ukuba bengingenyukela phambi kwesihlalo sakhe sobukhosi futhi ngithathe umlayezo yinto yokuqala ebengiyoyenza. Buyokwenza njani ukhathalele lokho inhlangano yakho ebikuthumele khona yenza lapho kuyodola ngakona noma uyoqalaza ukubona ukuthi izulu belihlotshiswe kanjani na noma ebukhona yeni bakhe into yokuqala kuyothi Nkosi Nkulunkulu ngithethelele isoni leyo bekuyoba yinto enhle kuyenza. Manje lapho uJesu ebhekisisa mfana futhi lapho esuka ehamba kungahle kufike emqondweni wakhe akakwenzeka ngani lowo mfana lokho na wakuyingoba wayengenakho ukuzwa ukuthi lowo kwakungubani. Mangisho lokhu kungesikho kuthuka kungcwele. Mangisho lokhu hayi ngoba yilo mhlangano noma nayimuphi umhlangano kodwa ngicabanga ukuthi yileyo abanamuhla abantu abanakho ukuzwa ngakho babona umfana ncamashi ukhonjwa kodwa abanakho ukuzwa ukuthi kukubani. Bayobona into ethize futhi bathi oh lokho bekumangalisa lokho bekukudla ngingi kodwa awunakho ukuzwa ngokuthi kuyini. Uma bekunjalo bekuyoba khona ukuphenduka okwenzekayo kulila nokukhala idolobha beliyoba nengabi ivuselele kuze kuthi uhafu wenu buyoboshwe kungakasi kunjalo uma siba nokuzwa ngokuthi kuyini futhi siyedlula izikhathi eziningi futhi silahlekelwe ithuba ngokungabi nakho kuzwa. Ngicabanga ukuthi umfana ngempela wakuqonda wayekade ekhuliswe phakathi kwalo mfarisi owayengungu ngumbuso omkhulu inkosana noma indoda yenkolo futhi wayekade ekhuliswa nayo futhi nje wathatha uhlangothi lwakhe lwenkolo. Lo mfarisi wayemhlekile uJesu futhi wahlekisa ngaye noma yini nje abayenzayo njengabonga lolo suku futhi nje wavele wakuntshinga lokho kwakungelutho kodwa nje umlayezo ojwelekile ayefanele wethule wavele wahlala lapho nje futhi wayesebukhoneni bakhe futhi yilokho kuphela okwakukuye akashongo lutho kuye kodwa uma wayekade ebenakho kuzwa uba lo mfana bekavuka kwabafileyo namhlanje futhi wahlala kulomhlangano ngaleli viki beyokwenza ukuthize ngakho beyoba nobufakazi obebungasishukumisa sonke kodwa wayengenakho ukuzwa. Manje kudleni lapha kukhona kungalungile nje akusikho akulungile. Lapho uJesu ebhekisisa lo mfana emuka ekhathele futhi ekhandlekile kodwa konke kuhleleka kukhona kungalungile. Labo bafarisi babemzonda uJesu futhi kungani bameme abe yisimenyo esiqavile kanti babemzonda na? Lo mfarisi wayene njengesisho esidala somgembiuni wayenento ethize ayemgodlele yona wayenekhadi eliphicayo ayeligodlile izizathu babemzonda uJesu. Ngikholwa ukuthi uJesu wakuqonda lokho ngayo leyo nkathi. Yebo, abantu bafanele babe nezinto abahlanganyela kuzo. Umama wami wayevame ukuba nesisho izinyoni zohlobo olulodwa zindize ndawonye. Awuboni, awubabona kebe namajuba bedle ndawonye baba, umunye ngumthithambi nejuba lalingeke lidle ukudla kukaqhebe ngoba alina nyongo la lalingeke likugaye. Futhi awubona makhodo nabangekholwayo bendawonye ngaphandle uma kukhona uhlobo oluthize lenhloso yakho kunento ethize, into ethize engalungile. Lo mfo wayenecebo ayeligodlile wayefuna ukulidlala kuJesu. Manje uthatha abantu njengoba uthatha abantu abasha, abantwana abangamajiji namabhungu abathanda ukuba ngakubafa abadala ngoba banezinto abahlanganyela kuzo. Izithandani zishadile ezisencane zinezinto ezihlanganyela kuzo. Abantu abadala bafuna ukuba ngakubantwanyana kakhulu kangako banezinto abahlanganyela kuzo. Uma ubona intombazane encane elandelelana nogogo ngazo sonke isikhathi, manje kukhona oku kukhona kungalungile lapho. Kunomkhulu kakhulu umehluko ebudaleni babo. Uphakathi kokuthi ingelebana kagogo noma ugogo unesaka likaswidi ndawo ndawo, niyabo lapho kunecebo ndawo ndawo. Nginomzukulu uqobo lwami futhi ngiyazi kunecebo elincane ndawo ndawo, niyabo futhi uyibone ilandelana nogogo, ugogo unesaka likaswidi noma ukuthize. Ngakho lo mfarisi wayenento ayigodlile futhi kwenzeka emhlanganweni obefundisi lapho bebuthana ndawonye. And the subject was discussed. Lodaba lwadingidwa ngalomfo owayezibiza ngomprofethi futhi babengakholwa ukuthi wayengumprofethi ngoba babengakwazi ukubona umuntu owayengahambisani nabo yonke imfundiso yabo ukuthi wayengabe ngumprofethi. Futhi ngakho kulo mhlangano wabefundisi babenquma ukuthi wayengesuye umprofethi, nalo mfarisi omdala wayezofakazisa kubo ukuthi wayengesuye umprofethi. Mfarisi wayezozozoqinisekisa nokukhombisa ibandla bonke abantu kulelo dolobha ukuthi wayengesuye umprofethi. Ngaphambi kokuba aze avakashele idolobha, wayengakaze abe kulelo dolobha ngaphambili. Ngakho ngaphambi kokuba afike, wayezomdalula, oh lowo moya usaphila ezokudalula yenze ukuthi izo kuvimbela umhlangano ayezoba nawo lapho. Ngakho sithela ukuthi wathi ngizokwenza idina futhi ngizomema wonke umuntu futhi ngithele wonke umuntu edolobheni ngakhona. Futhi manje ke sizofakazisa ukuthi akasuye umprofethi, sizokufakazisa. Ngakho umfarisi ngahle ukuba wakucabanga lokho. Ekwenzeni lokhu wayezoba ne wayezothola nencane mhlawumbe abe emva kwesikhashana emihle lamagosa noma ukuthize wayezoba ne wayezoshaya ngempela eqenjini lakhe. Wayezothekisa idinini lesidlo ngenkosi uJesu kufakazisa ukuthi wayengesuye umprofethi, ambeke endawaneni ndawo ndawo. Khona ke wayezoba ngumfo omkhulu phakathi kwabo, abe ngenye indoda ethize enkulu. Manje sithela ukuthi izigijimi zibuyele emuva futhi zitshele inkosi yazo, ngitsholile wathembisile futhi uzoba khona ngoba ngibona nje ngendlela eyenze ngayo uzoba khona. Kulungile, manje umfarisi walindela lesi sikhathi esithize futhi babazi ukuthi lenziwe nini leli dili lesidlo lapho yonke into yayisikahle nje. Mhlawumbe sizocabanga emdlalweni wethu omncane wasesiteji kulobu busuku ukuthi walenza ngesikhathi lapho ama-grapes la selivuthiwe. Uma wake waba sePalestina lapho isikhathi sama-grapes, noma ngisho iCalifornia lapho lezo zixa izinkulukazi zama-grapes ziphuma amanzi nje evuthwa nonke izwe isigodi nje sigcwele lelo phunga elinuka kamnandi nje elivela kulawo ma-grapes. Wayazi nje ukuthi yalenze nini kahle, ngakho wahlela leso sikhathi ngosuku oluthize ababezoba ngalo naleli dili. Kwaze kwathi ekugcineni isikhathi siyafika, kwakulapho idili lalizoqhutshwa, futhi wamema wonke umuntu ukuba eze ayengamthola ukuba enyuke, wonke umuntu odumileyo nazo zonke izinhlangano, kanjalo kanjalo nawo wonke amaklabhu eyayisedolobheni ayengowayo, bonke wayephumela kwesakhe esikhulu. Isigodle sihle sasihlezi sithe qekelele phezulu, simi sithe qekelele njengemizi nendawo lapho edolobheni. Ngesikhathi safika sokuba lokhu kwenziwe kusobala, iceke lonke lalinakekelwe, namatafula wonke ayidekiwe, nekamelo ledilile sidlo selilungisiwe. Futhi manje-ke uzofanele anakekele izimenga zakhe uma zifika, nosokhaya uyokwenza lokho. Ngakho wadingeka aqashe abanye abafana besitebele, ngoba abanye bosokhaya bakhe babezo noma abanye bezimenga zakhe babezofika ngezingqole zamahhashi, nabanye begibele iminyuzi, abanye behamba phansi. Ngakho noma ubani wenza onedili lesidlo uzofanele alungiselele ukubungaza izimenya zabo. Ngakho umfarisi walungisa nje yonke into nazo zonke zezinceku zakhe, futhi wazimisa ngomumo, wathola abafana besitebele lapho ababezothatha khona amahhashi nalo lonke ifolishi nezinto zilungele wona. Futhi manje-ke waye nomnini wehotelana noma umgciniminyango owayefanele athathe izimemo, ngoba wawungeke ungene ngaphandle uma wawumenyiwe nokuthatha izimemo. Waye namagama abo phansi noma kuba owayezoba lapho, futhi bayeza babekhomba igama labo, futhi ngakho babengangena. Manje-ke ake sibuke nje ukuthi kwakunani ukuthi babedingeka benzeni okwesikhashana. Ngike ngaba kwelasempumalanga, futhi mhlawumbe abaningi benu uke waba khona, futhi babhekisisa ukuthi bakwenza kanjani. Kuyethusa ngempela. Futhi ngiyaqonda-ke uma yonke into inakekelwa, bese kuthi-ke uma bengena emnyango, into yokuqala umgcini mnyango ubuza ukuthi bangobani, bese besho ukuthi bangobani. Ubuka othini lakhe, futhi nanti igama, bese elihlola. Bese-ke akwenzayo, uthatha izinto zakhe akubeke ekhoneni. Abafana uthatha amahhashi uma ehamba phansi, noma uma esehashini, bese lifake esitebeleni. Manje into elandelayo ayenzayo, ngene holo, futhi phakathi lapha kunesigejane sasamadoda esibizwa ngokuthi abagezane izinyawo, izinsila zenkosi. Kungumsebenzi oholela kancane kunayo yonke okhona, insila yenkosi egezane izinyawo. Lokucabanga ngakho, thina sicabanga ukuthi singumuntu othize, inkosi yethu yazikhombisa yona emhlabeni njengensila yenkosi egezane izinyawo, yilokho impela yakwenzayo. Futhi manje-ke sicabanga ukuthi singumuntu othize, siyogijima sichazukele lapha esikoleni, bese sithole imfundo encane, futhi sidedele, futhi sifunde ukusho amagama amakhulu ambalwa, bese sibuya, bese sifaka isudu yezingubo, bese siphuma lapha, bese sifuna ukubizwa ngodokotela mhlonitshwa noma umuntu thize. Ngangisenhla emnyuziyem omkhulu kungekudala, futhi ngibuka kokunye kokulinganisela kwendoda eyayisinda amapawundi ayikhulu namashumi amahlanu ukuthi zaziningi kangakanani izithako zemvelo, amakhemikali ayesemzimbeni wayo. Yazi ukuthi ingakanani ekhona enziwe ngayo yonke na, ibiza inani lamasente angamashumi ayisishiyagalombili nane. Kodwa-ke yothwala isigqoko samadola ayishumi emasenteni engamashumi ayisishiyagalombili nane, ibhantshi lesikhumba senyamazane iminki elingamadola ngamakhulu amahlanu, bese ubhekisa ikhala lakho phezulu uma linile belingakugwilizisa. Futhi manje-ke iqhubeka inakekela lawo masente engamashumi ayisishiyagalombili nane. Kunjalo ucabanga ukuthi ungumuntu ethize, futhi awunendaba uziphathisa okwakho ngaloko mphefumulo obiza inani elingamazwe izigidi eziyishumi. Mehluko, iphutha eliwukufa ukuthi singakuthola kanjani. Manje lenzile inkosi egezane izinyawo yayidingeka igeze izinyawo zawo manje uma wawuhamba ePalestina ingubo yasePalestina ingubo ende intazela phansi bese kuthi ke ingubo engaphansi ifika nje icishe enkonyaneni yomlenze lapha ibe ingubo yangaphansi futhi lapho izilwane namadoda ehamba emzileni ofanayo izilwane kuzobala ehamba ngomzila futhi lapho lapho ihamba emzileni ofanayo no lothuli laluqubuka lapho izilwane zazikade zikhona futhi kwakuyiphunge linukayo othulini futhi lwaluba sezinyaweni zawo ngenkathi ejuluka nezinyawo zawo zaziqokiswe izicathulo amasandali nalokho konke kwakuthola kugcwala umjuluke futhi abemanzi kunamathele bese kuthi-ke leli phunge libi elivela lapho izilwane kade zingamula khona emzileni zazinga ingubo yasePalestina ihushazela njenge sikedi phansi yehlile yayibutha loluthuli futhi lwalufika ngaphansi kwalapha bese luba phezu kwezinyawo zawo naphezu kwezitho zawo futhi ngempela hayinuka njengalowo mzila lapho izilwane zazikade zikhona ngakho ukungena ekhaya elinjengalelo abafarisi ababenalo babethumela epheresiya futhi bathole lawo maraga amahle amakhulu naye yonke into ngani wawungeke uzizwe wemukelekile ukungena phambi kukasokhaya bese-ke unuka wonke kanjalo ngakho babe nendlela yokunakekela lokho babe nensila yenkosi yegezane izinyawo futhi yayihlala lapho futhi uthi nje ungangena negama lakho lalibhalisiwe abafana sebethathe amahashi noma izilwane zakho futhi bawabuyisela emuva ukuyowaphakela iqembu elilodwa labafana bese kuthi-ke umcini mnyango akuqonde ngeshadi ayenalo esandleni sakhe khona-ke usulungele insila yenkosi yegezane izinyawo bese uyangena-ke ubeke unyawo lwakho phezulu ikhumule izicathulo amasandali izibeke phezulu endaweni ukuze yazi ukuthi ukuphi nangakulolu olunye ohlangothi inesicathulo esincane futhi emva kokuba isiqedile ukugeza izinyawo zakho ilugeza lonke kahle ngempela lonke uthulu naye yonke into ikwenze ube fresh bese-ke ifaka lesi esincane isicathulo sendwangu esiya ngaphezulu njengoba sibona emabhanoyini futhi ewela eyaphesheya kwezilwandle manje bakunika zona ebusuku uma njengabesifazane banazo lezo zinto ezincane abazigqokayo uma bengawagqokile amasokisi amade ngibona umkami nendoda azi nabo bayazithola ngesinye isikhathi ba ngezincane angazi ukuthi bakubiza ngani bona kodwa kufana nje nengezansi lesokizi niyazi futhi ukufaka onyaweni lwakho kuthi akube yinto enjalo nje kuphela kuthe ukuphakama kancane ngoba awufuni ukuthatha isicathulo sakho esingcolile esidala isandali bese uhamba phezu kwaleyo maragi phakathi lapho ngakho manje-ke izinyawo zakho zigeziwe bese-ke uthola into elandelayo yenzekayo usufake leli bhuzu encane ngizokubiza ngalo bese kuthi-ke into elandelayo eyenzekayo kunendoda yemi lapho nethawula phezu kwehlombe layo futhi inamafutha eyathize ezandleni zayo nalawo ngamafutha anamakha manje imisebe eqondile yalelo langa lasePalestina entanyeni yakho ikwenza izintshabusuku nje futhi enye into lelo thuli olubuthekayo ngezinye izikhathi lungena entshabeni yawo nasezinelweni zawo nale ndoda ima lapha-ke namafutha bese wakhipha kuleli lincane wena wabeka ezandleni zakho bese wahlikihla ebusweni bakho nasentekeni yakho bese-ke uthatha leli thawula bese uwesula bese ulungisa izinwele zakho manje ngezinye izikhathi lawa ayivela kancane impela ngoba anikeza ngempela iphunge limnandi kabi bawathole izikhathi eziningi phezulu lezintabeni ehlathini lembali yasendle niyibonile imbali emva kokuba isigcebe sembali ngani sesiwohloka bese idola iyaphula lincane lincane ukufana nalo kuyo futhi lapho baya ikhama bese bethola lamakha futhi indlovukazi yasesheba ngenkathi ifika kuSolomoni yaletha amaninga lamakha amahla alawo futhi iwapha uSolomoni ayeyimvela kancane impela kukhulu kakhulu kufinyelela ezintabeni bese kuthi-ke ngenkathi zesula lokhu intshebe yawo nasezintanyeni zawo nangaleli thawula azilungise wona manje aselungele ukubonana nosokhaya ukubonana nalowo owamemile yabo ayengeke azizwe kahle ukuba angene nalokho kungcola kungakho kuba ngokugezwa izinyawo yabo ayenuka kabi futhi ayefanele agezwe izinyawo zawo nanezicathilo zawo amasandali amakhulu abadala kulawo maraka amahle ayengeke azizwe kahle ayengazizwe ephoxekile kodwa manje izinyawo zawo sezigeziwe futhi manje isilungise konke inuka amakha kuyo avele kulo mafutha abakubiza ngokuthi ukugcoba amakhanda abo ngamafutha bese wahlikihla ebusweni bawo bese-ke ibesula ngethawula manje isihlumelelekile manje into elandelayo eyenzayo ibonene nosokhaya wayo lo oyimemile izizwa ukuthi ayibonane naye manje ibingeke izizwe ithande ukubonana naye nakho konke lokho kungcola kukuyo ngakho ilungise kahle konke futhi isilungele manje bese-ke usokhaya abonane naye emnyango futhi banendlela eyinqaba kabi futhi kusekhona kwamanye amabandla okubingelelana ngokwanga ngakho athathe isandla asiphambanise ngapha asingathane amadoda egaxene kanje futhi angane entanyeni futhi uma usokhaya ekwanga uyemukelwa lokho ngokwanga kokwamukela manje ubungeke uthande usokhaya wakho akwange unakho konke lokho kungcola kudala nezinto zikukuwe ngakho ufanele uhlanzisiswe ngaphambi kokuba wangelwe ukwemukelwa kodwa wo uma uke waze wangelwa ukwemukelwa usungumfo wethu ngokugcwele swi ilokho kuphela ubungakwenza namhlanje into kuphela ongayenza njenganamhlanje ubungangena endlini futhi uzizwele usekhaya usungomunye wawo usengakwangela ukukwamukela ngiyamkhumbula ujuda anga ujesu niyabo ngokuzenzisa na niyabo ngoba uma emangile kwakungukwemukelwa kwakungukwanga komngani hhayi ezindebeni kodwa entanyeni wabanga entanyeni manje siyaqaphela-ke ukuthi wawungangena uma wawufuna ukuya efrijini bekungaba njalo namhlanje bese uzithathele isemisho elikhulukazi bese ucambalala unquma empedeni bese ulidle nje uzenze ube sekhaya uyamukelwa ngena lokho ngukuthi usukahle ngakho konke manje uzizwa nje usungomunye womndeni manje ngoba usungaphakathi manje usukwenziwe konke lokhu futhi wagcotshwa futhi walungiswa konke wangelwe kumukelwa bese ungena-ke uxawule-ke edilini lesidlo ubonana nabangani bakho usokhaya usevele ukwangile ungene futhi ngakho usukhululekile manje usuzizwa nje sengathi ngomunye wawo umenyiwe usuhlanziwe usuwangela ukwemukelwa futhi manje usungomunye wawo ngena futhi ube nenhlanganyelo yakho manje cishe ngalesi sikhathi sengathi ngiyalibone lelo wundlu elithothombalisiwe phandle lapho emgodini wenyama eyosiweyo ngemuva yayinuka nje konke ngapho ezweni lonke nalawo ma-grapes nezinto ongazibonela abantu abampofu bezungeze uthango umlomo wabo uconsa mathe babengamenyiwe phakathi umuntu odumileyo nje kulokhu ngakho idili manje lazalingene kubuseni impela yonke into ihambisana kahle ngokugcwele kubuswa kahle manje sengathi ngiyambona umfarisi nabakhe bonke babangani bakhe ushayanisa iglasi omunye nomunye bephuza ithamo elinempilo elimnandi nelama wayini edlula wonke lalikhona epalestina ngesikhathi ngoba babecebile babekwazi ukuba nalo futhi bona wonke umuntu abesifazane babo bafake ubucebo obuhle wayengale ekhoneni benenhlanganyelo yabo behlezi bezungezile emibhedeni amadivani nokunye okunye njengoba isiko lalinjalo ngalolo suku labesilisa bonke bephezulu beqhabulela ukujabula kwabo futhi bexoxa nompriesti nabo bonke orabi naye yonke into benezikhathi ezimnandi nedili liqhubeka kahle impela endleleni kwase kuthi-ke ujesu nakuba wayebhizi njengoba wayenjalo nohlu lwakhe lubhizi njalo uyasigcina isikhathi sakhe asinqumele ukubonana ungethembela kulokho uyasigcina isikhathi sakhe asinqumele ukubonana manje ke sibheke endlini futhi sibone ukuthi kwenzekani sengiyembona umfarisi laphaya shayinisa ingilazi yakhe futhi ethi rabi uyazi uthini nengxoxo enkulu iqhubeka osomabhizinisi bekhuluma ngebhizinisi labo naye yonke into idili lokudla idili lokudla lisekubusena kugcwele manje leli dili elikhulu kodwa bukana hlezi encike udonga enganakiwe kwakungujesu wasigcina isikhathi sakhe asinqumele ukubonana uyafika uligcina njalo izwi lakhe zonke izithembiso zakhe uyagcwalisa kodwa mqapheleni uhlezi laphaya ingcolile ngiyakuzonda ukusho lokho kuyangibulala ukukusho kodwa izinyawo zakhe lwalungcolile wayengagcotshwanga wayengangvangwa ukuba mbukelwe nakuba wayemenyiwe lokho kufana nezimvuselelo zethu zesimanje amajele asefrance ambize ngojesus ujesus nezinyawo ezingcolile wawungathini njengakho na wamanye futhi uyafika futhi nango futhi wangena ngandlela thize futhi enganakiwe uhlezi ngala njengembali yasedongeni wayengekho nhlobo nje endaweni efanele lapho unjalo kwezinye zezimvuselelo zethu zesimanje amadili okudla abizwa ngokuthi imibuthano yezenkolo
He was out of place. Nobody's paying any attention.
Well, yeah, can they win a moon to another? Baba Pizka cool to get Zingazin. Naguba, why a menu? Kotua, why ain't a mugele gil and got a fig?
What happened to that?
When the gun, you could learn to learn cause a gazan as in Yawna. Yazia Puchala and Johnny, let out to Bana. Ngathi ngabe ngaba nethuba layo ohe ukuba ngangazi ukuthi yayizoza ngangiyobe ngimi lapho ngiyilindele ngangiyolilungiselela yakwenza kanjani na manje asingayigxeki kakhulu ngoba singahle senze into efanayo futhi singayazi nebo yaphuthelwa yiyo ohe
notice he comes today to our callings too.
Qabelani, fika namhlanje kubizeni kwethu futhi. Ifika phakathi kwethu. Ngifuna ukukusho lokho. Kodwa ngifanele ngikusho. Ngaphakathi kwethu iyaqondakala phakathi kwethu. Ihlezi lapha ingcole impela nje kubantu njengoba yayinjalo ngaleyo nkathi. Lokho kunjalo impela. Beyibiza ngamagingqiko ongcwele. Nakho konke okunye.
And yet we cry for revival.
Futhi nako sikhalele imvuselelo futhi yafika futhi uma ifika siyiphatha cishe njengoba benza ngaleyo nkathi omunye usukumaye esemoyeni kankulunkulu ampongoloze amen noma deziluke noma yenge into ethize njengaleyo uma ujesu kwenzeka edlula ngani bayakhishwa ebandleni abacabanga ukuthi lokho ihlazo libi kabi ukuhlazisa ibandla ukuhlazisa abantu kanti kukujesu uqobo lakho odlulayo futhi singambona efika futhi akhombe izwi lakhe futhi yenze nje njengoba yenza ngaleyo nkathi futhi namhlanje bathi ngukubhula ukufunda umqondo womuntu noma omunye umoya omubi phambi kwabantu ungcole nje njengoba wayenjalo ehlezi lapho ujesus izwi likankulunkulu
We're too interested in our argument. Futhi asenzi lutho ngakho.
Sikhathalele kakhulu inhlangano yethu noma inhlaliswano yethu yethu. Sinamahloni ukubizwa ngegama lakhe empeleni. Sinamahloni ngaye. Abanamahloni ngaye ngoba wayengcolile. Izimenywa zazingamazi futhi zazinamahloni ngaye ngoba wayengcolile. Ilandela kungayo namhlanje basaloku bena mathani ngayo ngoba banqabela konke kungcola banga kubeka phezu kwakho bakubize engabagimbika bangcwele naye yonke enye into abangacabanga ngayo akukho umuntu owenza lutho ngakho nango ehlezi izinyawo ezingcolile imbali yasodongeni ephathini imbali yasodongeni emhlanganweni wezenkolo Wamenywa, siyamcela kubazela imvuselelo. Uma efika zimpatha ngendlela efanayo abenza ngayo lapho. Uyafika futhi azikhombe yena uqobo, kodwa akukho umuntu ofuna ukwenza utho ngaye. Ukuba wayengenza lolu hlobo lecebo, noma yenza olunye uhlobo lwesisi imangaliso, njengoba yenza phambi kukaPilato. UPilato uyilona kuphela ithuba lakhe ake haba nalo, futhi wambuza, wayefuna ukubona into ethize yenziwe, wayefuna, ake sibone sibonakalise sithize, wayefanele aphenduke. Lokho lelo linonya yize libanjwe izihogo ebelifanele likwenze kulobu busuku ngikuphenduka ezandleni zabo lonke lamalunga ebandla befanele kukwenza phenduke kungakholwani kwawo amele nguyena izolo namuhle naphakade futhi uzikhomba yena uqobo njengoba nje yenza ngaleyo nkathi nabantu namhlanje bathatha isimo sokuziphatha ezifanayo njengalezi ezathathwa yiloo mfarisi uhlobo lufanayo lwesimo sokuziphatha bamyeka hlale emva kokumema nokho abamfuni bayakwenza nje njengakho bekwenzela inhlonipho uyakwazi Senzile kuye namhlanje njengoba nje benza ngaleyo nkathi esikhundleni sokumgeza begeza elakhe ihlazo esikhundleni sokuzama ukusukuma bethi uyaphaphalaza yizwi likaNkulunkulu libonakaliswa kuyilokho akwethembisa wathi wayezothulula umoya ngezinsuku zokugcina siphila ezinsukwini zokugcina esikhundleni salokho sivele nje sithi ukuhlala siphiyame njengoba benza siyesaba ukuthatha isinqumo sokuma kuba kaomunye wabo wayesukumile wayesathi le ngujesu wasenazarethe ngikholwa ukuthi kumprofethi kaNkulunkulu Niyasazi izizathu bengakwenzanga na ngoba babengakholwa ukuthi wayengumprofeti futhi bazaloku bengakholwa namhlanje bacabanga ukuthi ungumfundisi wemfundo bacabanga ukuthi uyihlelo abazi ukuthi useloku engumprofeti yilokho babemisela khona ezandle lapho kufakwa imibuzo leyo yini efanayo afakwa imibuzo ngayo namhlanje Akukho umuntu ezimisele ukumeseka bavele bathi nje awu angina lutho ngingalwenza ngaye niyabo ngiyasonda nampo beluzi bami bonke behlezi bezungezile lapha ngikumuntu olungileyo noJesu senezinyawo ezingcolile akukho umuntu wakhathalela Lona impela iphepheli manje siyenyuka bese sixawula sifake igama lethu encwadini futhi ama-Methodist uma engasifuni sizozithatha siziwezele kuma-Baptist asikahlela asikhiphe sizoya kuma-Nazaretha iOneness sikahlela isikhiphe siya kwi-Twoness iTwoness sikahlela isikhiphe siya kwi-Threeness asidingi kuzihlanganisa nalinge lawo wonke asitashi Le indlela efanayo nje si futhi uma uJesu efika azivumi ngisho asinendaba yilondlela benza ngayo futhi noko siyakhala woza kaso Jesu woza kaso Jesu futhi yafika futhi senzani na into efanayo abayenzayo ngani na uma beje noma yini siyemukela Omunye umuntu athize ngabo uyahlekisa ngabo futhi bamyeka wahlala ngcolile kubizwa ngomoya omubi Yakumbona uJesu abatshela ngolunye isuku ngenkathi bethi lo muntu wenza lokhu ngoBhezebhule wathi nisho lokho ngokumelana nami kuyathethelela kodwa ngolunye isuku umoya ongcwele uyofika ukwenza into efanayo futhi yize lilodo yalimelana nawo alisoze lathethelela niyabo silapho-ke uJesus nezinyawo ezingcolile wawungathini na Wongathini nje abantu babezisho ukuthi bathanda uNkulunkulu futhi babexoveke kakhulu ezivumweni ikolo zabo namahlelo abo nezimfundiso zabo ziqamile na uJesu wathi amasiko enu nenze izwi likaNkulunkulu ize Nanga wayelapho lapho nezi lalisebenza ngoba lenziwe inyama futhi lalifakazisa impela ukuthi wayenguKristu Nabantu namasikabo babengeke baliyeke lisebenze phezu kwabantu lokho ayekwenza izama kubukiza ngalo futhi niyabona babengakholwa ukuthi wayengumprofeti futhi nokho iBhayibheli lathi wayezoba ngumprofeti iBhayibheli uMose wathi inkosi uNkulunkulu wethu yakuvuza umprofeti uDeuteronomy 10:9 iBhayibheli labikezela khona imvelo nje ayithe uyokwenza futhi nake fika ekwenza phakathi kwalabo bantu futhi namhlanje simtshiya negama elingizolile nje njengoba wayenalo kaleyo nkathi sibayeke basho izinto ezimelene nalo nezinsuku zezimangaliso seledlule ayikho into enjalo kanti iBhayibheli lathi nguyena izolo namuhle laphakade futhi sisalokhu sinamahloni kumaqekelele futhi sisho kuthize ngalo sinamahloni ngobufakazi bethu esizisho ukuthi siyakholwa esikhundleni sokumgeza sizama ukumgeza ngezinyembezi zenjabulo ukuthi ukhona simyeke ahlale njengcolile ngeke ngizihlanganise ngalutho nakho angibambizani nalutho olunjengalokho ngibeke izandla zami kukho niyabo nako lapha khona isigejani sifanayo sabafarisi phansi kwelinye igama nje siyaphinda simyeke ahlale kanjalo ngezizathu ezifanayo asikholwa ukuthi ngumprofeti sinamahloni ngalo ngani na izizathu ezifanayo asilikholwa abantu abalikholwa qhaba umnumzane ungafika enze noma yini afisa kuyenza bahlala ezindleleni zabo futhi akukho izidingo sokuzama ukuzilulaza ngabo futhi niyazi iBhayibheli lathi babezoba ngaleyo ndlela impela iBhayibheli lathi babezoba ngaleyo ndlela Babe sivivi simo sokumesaba uNkulunkulu futhi bengenamandla niyabona kunjalo siyojenana naleli lezefunde iqembe lipholishekile limi lapho futhi sinezinhlaliswano zethu ezinkulu nezikhathi namabandla ethu akahle nemihlobiso emihle manje ke uJesu Kristu usengangena futhi nimyeka hlale ngcolile Ezi libonakaliswa phakathi kwethu futhi sisalokhu zihamba-hamba siyeka abantu bakhulume ngalo he kodwa niyazi ukushashisa ngendaba yethu asishintshe inkundla kulobu busuku asijikise amakhamera ethu ngenye indlela ezansi lendleleni enqamula phakathi kwezakhiwo indlela enqamula phakathi kwezakhiwo engcolile endadlana phezulu lezi qongweni sekamelo elidadlana elalivalelwe ngensimbi umnyango uyavuleka yosifazane uphumela phandle Ah, wayengayena othandeka kakhulu kangako phakathi kwabantu wayeyisoni futhi wayeziphilisa ngendlela engalungile Ngakho uphuma uzishayela ngumoya ezansi ngezinto ebhizi ezindadlana ezitshekezayo ngena endleleni enqamula phakathi kwezakhiwo futhi uyehla ehamba njalo ngasemgqonyeni kadoti futhi uphumela emgwaqeni ngani akukho muntu phandle lapho ngakho uqale kumangala ukuthi ngabe yini ngiyakhumbula umfarisi edla lapho umeluza umfarisi unikeza idili elikhulu lokudla wonke umuntu phezulu lapho ibhizinisi lizoba libi namhlanje ngakho uthabaza wehla kumgwaqo futhi lapho eqala kuhamba futhi uthi awu ngizodingeka ngilinde nje kuze kuphele lokho futhi wayeziphilisa ngendlela embi ngakho wayehamba ehle kumgwaqo futhi emva kwesikashana isisu sakhe silambile sidadlana wahogela lelo undlu elithothobalisiwe wacabanga he lokho kunikwamnandi angikaze ngibe nokunjengalokho kuba ngikudla empilweni yami mhlawumbe wayekade ekhishele ngaphandle emgwaqeni ngenkathi ngabanye abazali niyazi inqaba yezikhathi sicabanga ngobuhlongandlebe bezingane ngicabanga ukuthi yonke inqwaba yakho ngubuhlongandlebe babazali abantwanyana babefundiswa ukukhuleka nobukhonza uNkulunkulu esikhundleni sikamama phandle ndawo ephathini yamakhadi nephathi yekhadi lakhe lezenkolo nobabayi ephandle enkundleni yegalofu ndawo notate aphume nojunior phandle lapha emgwaqeni ehle enyuka Mhlawumbe izinto beziye kwehluka kuba bebene altare lomkhuleko efeshini endala ibhayibheli esikhundleni sepaki lamakhadi beze betshinga leyo thelevishini iphume ngomnyango kudala futhi bekungahle kube yinqwaba yonke yokwehluka. Mina nonke kwakuvamise ukuba ngokungafanele kuye embukisweni wezithombe udevele uzibeka ngophezu kwethu wasiletha ngqo endlini yabo. Niyabona yabo? Wayelambile wakuhokela lokho wathi he kunuka kamnandi. Ngiyamangala ngempela ukuthi iphunga lewundle losiwe ngempela linganambitheka kanjani emlonyeni womuntu na. Angazi ukuthi bekunganjani. Ngikholwa ukuthi ngiyovele nje ngikhuphuke manje. Wayengenakusondela kakhulu kuwo ngoba wayengozifazala ongcolile ayengazilungele niyabo onke ayezonda ngakho ayengenakufinyelela ngalapho ayekhona wayethathwa njengesoni. Ngakho lapho enyuka esondela futhi ukuba athole ukuqalaza wawabona onke emilapho namathe econsa emlonyeni nawo lapho ebefuzela neyazi futhi bebuka le nqama noma iwundlu phakathi lapho bosa nazo zonke izidlo ezinhle nezinto ezipakiwe ngapha phakathi lapho isikhathi esikhulu kanje pho. Uthukala ukubuka sixukile kanjalo namehla akhe azithela kuye. Ubani lowo na unezinyawo ezingcolile? Ngemangalo ukuthi ubani lowo? Uphi umuntu ongangitshela na? Ake usho ungabuyela emuva ngokukhulu ukushesha engafuneki uzihlanganisa ngalutho naye wezifazane uyisoni. Ngakho wabuza omunye umuntu ekugcineni mhlawumbe ininikazi elincane elalikholwa futhi libukeka ngendlela efanayo. Ngathi madam ungangexolisa kodwa ubunga ubani le ohlezi labo na ukwenze kanjani lowo muntu? Awu bathi uyazi ukuthi ubani lowo na ubezwile bekhuluma ngalowo Jesu waseNazaretha ufanele ukuba ngumphilo bethi na? Oh yebe ngabe nguye lowo na? Nguye lowo. Awu akakaziwe ngiqondile ukuthi wonke umuntu ufanele ukukhezwa ngaphambi kokuba bangene lapho futhi agcotshwe buke. Awu akulungile. Wayenethuba elethulwa kuye wakhumbula indaba ayixoxela ngomunye umunye wesifazane wokuhweba kwakhe ngesinye isikhathi enhla eSamaria umuzi wasesikari wayekade ethethelela zonke izono futhi waqonda ukuthi lelo ngase kube yithuba lakhe. Manje uzofinyelela kanjani kuye manje na? Bonile ukuthi wayedinga futhi wayefuna ukumkhonza futhi engenakufinyelela kuye lokho kuthi akube ngendlela kuyiyo. Ngakho wacabanga yini engingayenza na? Akanakho ukugcotshwa izinyawo zakhe zingcolile akukho umuntu onakile. Oh uma kuphela ngingangena lapho leyo yinhliziyo ezisolayo ngempela uma kuphela bengingafinyelela kukho. Manje uyacabanga thola umqondo wakhe ubamba ukuthize uyazi ukuthi ngikhola ukuthi ngizokwenzani na? Ngiyazi nangu ya yehla kumgwaqo ngobukhulu kushesha ngakwenza wehla ngendlela ihamba phakathi kwezakhiwo phezulu kulesi izitebhisi ezindala ezitshekezayo futhi uvula umnyango ungena lapho futhi uthatha ingaphezulu lesokisi elide niyazi futhi uyalihosha ubala ukuthi namalini. Wathi mina ngabe leyo yenele ukuthenga amafutha okugcoba na? Ake sibone uma yenele kunezinhlamvu ezingamashumi amabili lizodenariyu bamaRoma mhlampe lokho kwenele. Kodwa uma ngeke ngakwenza lokho ungumprofeti futhi uzokwazi lapho engiyithathe khona leyo mali uzokwazi ukuthi ngiyithole kanjani. Ngeke nje ngakwenza ngakho mhlampe uyibuyisele emuva futhi futhi ngekathi eyibuyisele emuva wakukhona into eyayilokhu ikhuluma endlizeni yakhe kodwa ubungamyeka ahlale lapho engcolile kanjalo na? Ubungayekela okunguyena muntu kuphela ongazuza izono zakho ahlale engcolile ube ungamnika inkonzo na? Ngakho uthi kuye uqobo noma ngabe uyazi noma cha ngiyahamba. Futhi wasuka wedla komgwaqo wayesegijimela sitolo lapho kukhona umfo mdadlana okhala liwuwo ehlezi phakathi lapho. Futhi awu ufunani phakathi lapha na? Wathi ngifuna umvumo wamafutha amahle edlula wonke nawo hayi ashiphe okwedlula wonke ngifuna amahle okwedlula wonke. Wayenesizathu sikhethekile futhi lokho bezifanele sikwenze bezifanele simnike okwesho okuhle okwedlula konke yonke into esiyiyo impilo yethu yobusha singalindi size sikhuke futhi sifa sinikele okuhle okwedlula konke sinakho kuye. Uthi lapho wathola wona impela amahle okwedlula honke wenyuka wathi ake sibone ukuthi malini leyo inayo yini imali kuqala wayemazi futhi ngakho wathi yebo wayenayo imali ngakho uyapi nalawa na ndinawo kwenzela umcimbo okhethekile ngakho yenyuka manje akanasimemo kodwa uzongena kanjani na kodwa angandlela thize uma ufuna kwenzela uJesu konzo uyokwenzela indlela yokuba ungene ngandlela thize noma enye wangena futhi kwakukhona uJesu ehlezi lapho namanje futhi kwenzeka wacabanga ngenkathi engena lapho inhliziyo yakhe ishaya ngamandla ngempela ohe uma bekungahle kwenzeke angenqabe kena kunenqwaba yezinto kumele kucatshakwe ngazo uma-ke ebengenyukela lapha bese ethi awusho wena sifazane ongcolile wenzani lapho ebukhoneni bami na awazi yini ukuthi ngindodana kankulunkulu na ubungafanele ube lapho ebukhoneni bami inhliziyo yakhe yayisicishe impela yama wayesecabanga yini engingayenza yena kodwa ngifanele ngifinyelele kuye ngeke ngazi sedlule lesi sikhathi leli kungahle kube yithuba lokugcina engiyoba nalo futhi kungahle kube ngelakho nawe wabheka phansi nenhliziyo yakhe iqala kuvukomala wayazi ukuthi wayesebukhoneni bakhe kukhona into eyenzekayo uma ufika ebukhoneni bakhe waqaphela izinyembezi ala kwehlele ezihlanjini zakhe futhi wayemlapho evevezela naleli bhokisi lisesandleni sakhe futhi wawela phansi ezinyaweni zakhe wayesecabanga ngeke ngabuka phezulu ngiyecala kakhulu futhi ngingcolile ngeke ngabuka phezulu ngakho waqala ukukhala iqala kwehlela phezu kwezinyawo zakhe futhi uqala ukuzigeza kanjalo ngezandla zakhe azisule izama kwesula izinyembezi ezinyaweni zakhe futhi egeza izinyawo zakhe ngezinyembezi zakhe futhi emva kwesikhashana wayengenathawula lolo kwesula izinyawo zakhe ngalo ngakho izinwele zakhe zazilenga futhi ala kwesula izinyawo zakhe ngezinwele zazisekhanda lakhe bebengeke yilo dadewethu babe nezikhathi benza lokho na bebeyodingeka bame ngekhanda labo ukuba bakwenze yabo impele odadewethu namhlanje angazi noma nina angazi noma besifazane bayaqonde yini ukuthi uNkulunkulu uzigcina zonke sasethembiso sakhe angazi noma niyaqonde yini ukuthi akuna kwenzeka hlobo ukuba wena ungele kanjalo uzigcina zonke sasethembiso zakhe.
Do you realize what you're doing?
Yekoda yini ukuthi nenzani uma nenza lakho na niphika isiqiniseko sokumsulwa. Iphepheli lasho ukuthi uma sifazane ephungule izinwele zakhe kwakuyinto ngisho engavamile kuyo ukuba ngisho akhuleke futhi uhlazisa umyeni wakhe ekwenzeni kanjalo. Futhi kumulani waba ngowesifazane wephula umyalo wodwa kaNkulunkulu wabangela konke lokhu kuba kwenze lokho nicabanga ukuthi oyedwa ephula owodwa uyobuyele muva ngene na kucabangeni mhlawumbe ngezinye izikhathi abefundisi akanazi isibindi kokwenele ukuba nitshele lesi isikhathi esisodwa enizokuzwa ngaso iqiniso. Omunye wathi obayeki ngani labo besifazane na indoda edumileyo yangitshela lokhu kungekudala yathi awu bakholwa ukuthi ngumprofethi bafundise ukuthi wemukela kanjani umoya ongcwele futhi bathole lezi zinto ezinkulu nokuthi bafanele kanjani ukuba babe ngabaprofethi kanjalo njalo ngathi bafundise izinto ezinkulu ngokuthe xaxa ngathi ngingabafundisa kanjani i-algebra bebe bengeke bafunde ngisho o-ABC babo na kuyakhombisa okungaphandle kuzwakaliswa kungaphakathi kodwa niyaqhubeka nikwenze noma kanjani ngani na aninakho ukukuzwa. Wayelapho nezinwele zakhe uqala kwesula izinyawo zakhe ngazo futhi womisa izinwele zakhe wayesabela kufa futhi emva kwesikashana ugcosha leli bhodlela lamafutha okugcoba futhi uyalephula futhi wazama ukulishaya futhi walephula wayesewathululela ezinyaweni zakhe futhi wayekhala njalo uma ekhala wayefola futhi ange izinyawo zakhe wayeba nokwayiza uma ufika kukhaleni bakhe bukwenza ube nokwayiza ngabe nokwayiza noma imuphi umuntu oke afike ebukhweneni bakhe omkholwayo futhi enokukholwa kuye uyokwenza ube nokwayiza ngosuku lwepentekosti ngenkathi efika ngesimo sikamoya ongcwele baba nokwayiza Uma ngempela ukholo futhi uyazi futhi uyaqonda ukuthi ithuba lakho futhi usebukhoneni bakhe uqinisekile ngabo wathi ncancinca wanga izinyawo zakhe futhi akhale futhi ageze futhi esule futhi ncancinca futhi wanga izinyawo zakhe futhi niyazi ujesu ukuba wayenyakazise unyawo lulodwa wayeyoxuma hhayi phezulu futhi aphuma gijime lapho kodwa niyazi wahlala nje futhi wamyeka kwenze niyazi uma ufuna kwenza okuthize ngokuba uya kuyeka kwenze ungahle konke kuphuma ohleleni kodwa uya kuyeka kwenze noma kanjani nebo futhi wakumenzela inkonzo futhi wayegeza izinyawo zakhe futhi wahlala lapho nje wayesembuka wayesaba ukubuka phezulu ngoba esaba ukuthi wayezomenza asuke ngokushesha futhi niyabo wayegeza izinyawo zakhe yithuba lokumenzela ukuthize futhi nje waye manje niyabo futhi ngenkathi ngenkathi ujesu ephendula umfarisi wamlungisisa owesifazane ngemisebenzi yakhe kodwa ngenkathi emlungisise kuye uqobo wamlungisisa ngokukholwa kwakhe ukukholwa kwakho kukusindisile wakhombisa umfarisi ukuthi imisebenzi yakhe wawuyini ngoba imisebenzi yakho izwakalisa ukukholwa kwakho manje ziyeke izinwele zakho zikhule ha niyabo kulungile manje niyabo kuzwakalisa lokho kukholwayo noma cha lelo yizwi likankulunkulu akukho mbhalo ebhayibhelini kodwa yilokho kuyiqiniso nikwenzelani na manje qaphelani kuneningi kakhulu iHollywood yePentecost leyo-ke indaba manje siyathola lelo iqiniso iHollywood eningi kakhulu nje buka lezi zinto futhi uzilinganise nenekazi lathi kimi kumbe kudala lathi encane ingubo endala empintshanayo eliyigqokile ngathi uyikhumuli ngani leyo ungumzalwanekazi na laselithi ngani futhi ubhenema bazenze ezinye izingubo ngathi bayayenza imishini yokujunga futhi banazo izindwangu niyabo uyafuna nje ngiyelitshele ukuthi kungani ake ngilitshele bodadewethu ehe ngiyabonga ngolunye lwalezi zinsuku ngizodingeka liphendule ngokuphinga wena uthi awu futhi ubhenema ngimsula nje kumyeni wami ngakho konke ngimsula nje esokeni lami lokho kungaba njalo futhi kodwa ujesu wathi ubuke wesifazane amkhanuke usephingile naye vele enhliziyweni yakhe futhi uma uziveze wena phandle lapho nalezo soni sicabange lokho ngawe ngoba uziveze wena ngosuku lokwahlulela ngenkathi wesilisa ephendula ngokuphinga ubani unecala na ucabange ehe kunjalo impela ngoba besifazane buyani bodade wethu ubuyelani kukristu bafowethu ingane kufanayo nani besilisa uyeyeka umkakho yenze lokho futhi uzibiza ngendoda inhloko yekhaya na ehe kuqaphelani sisesikathini sesabeka hayi mngani futhi siyaqaphela futhi nango lo owesifazane omncane wayanga izinyawo zakhe futhi egeza izinyawo zakhe futhi esula ngezinwele zekhanda lakhe futhi khona manjani umfanisi omdala lapha yayi koneni kwenzeka wakuqaphela ohe nuthelo yakhe yokulunga yavuka nesilevu sakhe zange sikhulu zafutheka nobuso bakhe babukeka sengathi wayezoquma ohe wathi woza lapha buka la buka laphaya wasethi phakathi kwenhliziyo yakhe uqobo manje engqondweni yakhe wathi uma lowo muntu ubengumprofethi beyakwazi ukuthi hlobo luni lwesifazane olumthintile bonani uma engumprofethi noma cha niyabo wayibona imicabango owawusenhliziyweni yakhe futhi kodwa manjalo wanyakaza lwesifazane omncane wasukuma ukuba abuke phezulu amehlo akhe exhofa wabheka ngale wayesethi simoni wathi kuku kukhona engifuna kukusho kuwe ohe naku lapho ukhona simoni kukhona engifuna ukukusho kuwe ngimemile lapha ngiza ngesimemo sakho ungimemile futhi ngenkathi ngifika emnyango uzange ugeze izinyawo zami futhi ngenkathi ngingena uzange ugcobe ikhanda lami ungiyekele ngangena ngingcolile futhi awuzange ungange ungemukele nakuba ungimemile kodwa lona esifazane lapha angabe noma yini angaba yiyo ugeze izinyawo zami ngezinyembezi zakhe uzesula ngezinwele zekhanda lakhe futhi ugcobe izinyawo zami futhi njalonjalo wanga izinyawo zami selokhu ecambalale lapho wathola ukuthi ngabe wengumprofethi yini noma qa Manje ke wathi Simoni ngifuna ubuke kuthize wathi hlobo luni ngifuna ukukunika isiphiqo wathi lapho kuthethelelwe khona kakhulu uthandwa kakhulu futhi umnika isisho noSimoni wamphendula Qabelani uSimoni akamnikanga lutho ukuba geze izinyawo zakhe ngalo kodwa wayenamanzi amahle edlula wonke ayengaba khona Abagani nje izinyembezi zesoni esiphendukile zigeza kungcola ezinyaweni zikaJesu izinyembezi zamehla esoni zigeza kungcola ezinyaweni zakhe Oh bezinise labesifazane kulobu busuku uma nibona ihlazo liphezwe evangeli futhi sisitashi kakhulu bekungasusa gonke kuphenda ubuso bethu uma sikhale unyembezi futhi sibukeka sesabeka ukuba sibe semgwaqeni nizoba yini uma selibhekana nemihubhe yasezulwini kaleyana futhi nango wayelapho wayegeze izinyawo zakhe wanga izinyawo zakhe futhi wayezomgcoba futhi enza yonke into ayengayenza ngoba wayefuna ukuthethelelwa futhi khona manjalo wamangala ukuthi uzokwenzani manje wayekhombisa uSimoni futhi wabuye kwabuyela kuye into isho wayengesuye umprofethi yafakazisa ukuthi wayengumprofethi ukuthi wayeyizi likaNkulunkulu manje umilabo lobuso bakhe bukhukhumele wayeyodumela lowo sifazane omncane amphonse ngaphandle kwesonto kodwa wayethele lokho ecelile amen akwenzi imehluko ukuthi bonke bangi babo bathini wakuthola ecelile manje uphendulekela kuye inhliziyo yakhe endadlala iqala kushaya ngamandla ngempela manje uzothini na nango zonke zezinwele zakhe ezinhle ezisongene zazilenga zonke zize ziyoshaya zeke ukhalo lwakhe lapha namehlo akhe akhe ayehle izinyembezi eziyimishwe lobuso bakhe nezindebe konke kusagrisi lapha ekade angakhona izinyawo zakhe hemva kokuthi tshela lawo mafuthi aphezu kwakhe impela ubukeke emahlabahlapha kodwa lawo mehla amakhulukazi ebuka kubona ukuthi kuzothini wathi futhi ngithi kuye zonke izono zakhe eziningi uthethelele zona lokho ngokuthi zonke izono zakhe uthethelele zona Lokho ngifuna ukuguza lokho ngamaze ngiyafunayo ngikajani ukuthi bonke abanye uthini ngilungela kumehlelani lakhe ngimemezela ukuthi uyizwe likaNkulunkulu ngikajani ukuthi bathini mababeka noma yikuphi ungcola phezu kwalo abafuna ukukubeka bethi ufunde inqondo ubhuli noma ngabe yini abafuna ukuyisho ngikulungela ukwanga ihlazo livele kuye yizwe lakhe impela wakwethembisa uyizwe kakhulu impela nje namhlanje njengoba wayenjalo ngaleyo nkathi washo njalo manje ngane kungahle kube khona abantu abahlezi lapha abangevume ukuthi ungumprofethi ungahle ungavume ukuthi ungumphilisi kodwa yinye into lonke ilunga lebandla lifanele livume ungumsindisi futhi ngifuna ukusho lokhu ngingakavali kube kudala umngani wami ongummeli wasemajajini wayethethe icala lowesilisa nesifazane owayezokwehlukanisa meli wasemajajini wayengumnumzana ohloniphekile ngumkristu kahle wathi ningeni ngehlukanise wazama ngamandla akhe wonke ukubavimbela kukho kodwa yaqhabo babezimisele ukuthi babezokwenza into ethize equbuka phakathi kwabo futhi emva kwesikhashana wathi awu umani nekhaya ezansi lapho Ngizona nehle nehlukanise impango isizathu uma bezokwehlela lapho labo bameli nezinto bangena kukho niyazi ukuthi kuzokwenzakalani bazothatha konke nokunci kwakho ngakho bangena emakameleni kuba behlukanise lana babe nakho bahamba bangena ekamelweni lokulala baqophisana futhi bekhathazeka ngithenga lokhu futhi ngangina lokhu futhi baqhubeka ekamelweni lelandelayo futhi besihlukaniselana phakathi lapho futhi ekugcineni benyukele kamelweni eliphansi kophahla indlini nesitezi babe ne bakhumbule ukuthi babe netrunk elidala phezulu lapho bangena lapho futhi baqala ukuthi awu lokhu kwakungokukamama wami lokhu kwakungokukamama wami kanjalo besele trunkini kamunye bobabili beguqe kwiphansi lendlu nesivalo setrunki sivuliwe behlukaniselana lokho kwakukhona babengavumelani lokho kungokwami ngakukhokhe lokho ngeze umsebenzi ngahlala ekhaya ngenkathi wena ukwenza beqophisana ugcineni bavusa enye into futhi bobabili bayidumela ngesikhathi esifanayo. Kwakuyini na? Iphele incane lezicathulo zengane encane eyikade izalwe kulowo mshado uNkulunkulu eyithethile. Abaphikisenanga babe nento abangahlanganyela kuyo. Labo bebamba izandla zabo wesilisa wakhumbula ukuthi wesifazane wayengumama waleyongane. Wesilisa wakhumbula ukuthi wesifazane wayengumama. Wesifazane wakhumbula ukuthi wesilisa wayengubaba. Lapho bebamba izicathulo ezincane ngezandla zabo badonsana umunye komunye bagaxana icala lesahlukaniso lachithwa. Ngani na? Bathola into ababengahlanganyela kuyo. Ngingale ningavumelani nami kuleli viki kubona umoya ongcwele ungena uqinisa lamazwi nezinto nenze ungahle ungavumelani nalokho ungahle ungavumelani nabagulayo obephiliswa kodwa sinayo into eyodwa esihlanganyele kuyo lelo yigazi likaJesu Kristu elisisindisa ezonweni. Ningakugeza kungcola ezinyaweni zakhe kulobu busuku na? Azikhothomise amakhanda ethu umzuzwana nje kumbulani uzigcina zonke izithembiso ugcina zonke izithembiso wethembi noma izono zethu zibomvu kakhulu ziyakumhlophe njengeqo zonke izono zithethelelwe nina uma nje nizokukholwa. Manje amakhanda ethu ekhotheme angazi ukuthi bangake phakathi lapha ozophakamisa isandla sakho bese uthi mfuni Branham ngiyafuna yonke impilo yami angifuni ukumyeka ahlale futhi enziwe ihlazo futhi nginginethuba njengoba kwenza wesifazane omncane ngiyafuna ngobufakazi bami ukugeza kungcola kuye igama lakhe liligugu. Basiphakamise isandla sakho uthi ngikhulekele mfuni Branham ngingi uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise lokho kuhle. Manje babo sezulwini zibe ningi izandla eziningi eziphakeme lapha njengamanje futhi siyabona ukuthi igama likaJesu Kristu linyathelwe kungcoleni futhi yonke into esezulwini yethiwe ngalelo yonke into esemhlabeni yethiwe ngalelo lonke ilunga lebandla lonke ilunga lomzimba kaKristu lingunkosikazi Jesu futhi siyakhuleka babo sezulwini ukuthi sizobona futhi sikuqonde lokho kulobu busuku futhi kwangathi umusa wakho ungehlela phezu kwalaba bantu manje futhi uthethelele zonke zona ukuthi bakwazi lokho ebukhoneni bakho manje futhi bazi ukuthi wena ulapha umoya wakho ongcwele mawusifundise sonke manje futhi kwangathi singathethelela zonke izono zethu namaphutha ethu futhi kusukela kulobu busuku kuqhubeke kwangathi singaba izidalwa ezintsha sigcwaliswe ngomoya wakho sibe khona kwangathi singaba nokuzwa kobukhona bakho ngokuba sekucela igameli lakhe. Futhi sisakhothamisa amakhanda ethu angazi noma kulobu busuku manje ngikhuluma ezwenini nasemalungeni ebandla nakubahlubuki nakulabo abangenawo umoya ongcwele ngikhuluma kini. Ngamemukelanga ngani umfarisi na? Size lokhu simbiza ukuba eze Nkosi uzoza na? Ngathi ingane yakho igula wambiza ukuba eze waba nesihawu akungabazeki ngenkathi wawusukubona leso siphihli senkosi phandle lapho wabiza yena ukuvumela uphume kuyo. Kodwa ngazi noma ngazi nje noma nazo zonke lezi zinto esimcela zona uthi siyamema bese kuthi ke uma efika ukusivakashela kanje angazi noma sinamahloni nje ukuthi awu kade ngiyilunga lebandla kodwa ngifuna ukumthola empaphathizweni kamoya ongcwele kulobu busuku ngifuna yena ngiyamdinga ngikathanda ukuthi lonke izwe lithini ngawo ngifuna yena ngikathanda ukuba nompaphathizo kamoya ongcwele na uma chanda ngizinicela ukuba nenze ukuthize ngifune nikhubukele lapha khona lapha lapho engikhona manje yehlayelani khona lapha ngqo futhi nime ngo kulomgodi ngakimi wonke umuntu phakathi lapha wonke umuntu ongasindisiwe kuqala ningenyukela lapha bese nima lapha umzuzu njena uma nikhole ukuthi uyawuza umkhuleko ningeza lapha bese nima lapha nje umzuzu manje sisacula ivesi lilode leculo na yiliphi lelo na kahle nangomusa uJesu uyabiza kulungile amakhanda yethe kotheme wonke umuntu ekhuleka inyukelani khona lapha bese nima lapha khona lapha phansi kulomgodi lapha kahle nangomusa uJesu wozongeza umngane noma yikuphi lapho khona na ubiza wena na uJesus ngalezi zinsuku zokugcina ngaphambi kokubonakala kwakhe nje ngesimo somzimba manje uhlezi nezinyawo ezingcolile uyavuma ukuza futhi uthathe izinqumo zakho zokuma ukuba usuze ihlaza egameni lakhe na uyabeza osoni ozekhaya ozekhaya Ngeso bunga ngushasha manje cabangisiza wonke ngomanje sinqaba isikhathi kusasa yisonto isonto sikolo akaqali kuze kube lesishiya galolunye ligamenxe woza manje okhandekile ozekhaya kazena ngomusa Yaqonda ukuthi uJesu lapha na Uyabeza soni Ozekhaya Ozekhaya Ujalo phumani kuvulalo sesitezi sizoni linda uzani nenyuke ngonga munye manje bese nithatha indawo yenu khona phansi lapha ngo manje nje lokhu kugusha impilo yakho kwenzekani na buke kuzamazama kwamhlaba emhlabeni wonke jikelele kunyakazisa umhlaba futhi bukani ukuthi kwenzekani indawo zonke isikhali sesiseduze futhi bukani umnyango uzovalwa yebo kwesikashana futhi nizokhalela kungena futhi ningakwazi lakhuluma nesifazane osemusha ngekudala ngibambe umhlangano ebandeni lamabhaptisti uthi ngamcela ngalobo busuku ukuba yeze kuKristu futhi akangakwenza bazokuthi ke kamuva wahlangana nami ngaphandle wayesethi ungaphinde neze ukuhlambalaze kanjalo sekungunyaka kamuva ngedlule esitaladini wayeyintombi ehloniphekile ngedlule esitaladini iziketi zakhe zangaphansi zilenga ebhema usikinithi wehla ngesitaladi wayeyindodakazi yedikoni Ngase ngithi hallo lapho awu wathi hallo mshu ulwimi lositsotsi olunjengalolo hallo mshu ngathi ona mahloni lo sikiliti na wathi hey ungajani kuphuza ebondleleni la mina wayidako wavu ngase ngithi ona mahloni ngawo ukubona wathi woza lapha ngifuna ukuyiza lapho ngidlala khona ngathi awuke ekhaya na qhabo Ngathi yini ndaba na? Wathi buza kancane ebhodleleni lami ngizokutshela. Ngathi yona mahloni ngawo uqobo ukuba ungiphuzise ebhodleleni noma usikilidi na? Wathi kukhona ngifune ukukutshela khona mshumayeli. Uyazi ngalobo busuku ongitshela ngabo leyo kwaba yishansi yami yokugcina. Ngathi yebo ngiyakhumbula. Wathi awuqinisile. Wathi kusukela ngalezo zikhathi umphefumulo wami ubulukhuni kakhulu. Wathi manje nako kuphawula. Kuvele nje kugijime kukhakazela phezu komhlane wami. Wathi ngangiwubona umphefumulo kamama wami uqobo uthoseke esokweni njengephanikuku futhi ngiwuhleka. Ungafuna kungena kulesa sigaba na ungamenqabi. Ngakho khona manje ungeze ume lapha nabo bonke babange balaba na Ozekhaya Ozekhaya Ungqoje lokho kwenzekayo kumbulani uyomala kokugcina Ozekhaya Uzithina zonke zezikhathi zakhe zokunqumelana ukubonana futhi unaso sisonto naye uzodibana naye ebahlulelweni noma udibane naye lapha uyabeza osoni ozekhaya Niyazi ngibangaleke kakhulu inhliziyo yami izwakala ixakile ngempela ngicabangile namhlanje ngenkathi ngikhuleka ngibe nomunye umlezo ebengizokhuluma ngawo ungitshele ukuba ngenze lowo ungitshele ukuba ngisho lowo ngicabange ukuthi bonke besifazana abaphungule izinele bebezoma lapha kulokho kubizela ialtar niyabo nithola nje ukuba likhulu kakhulu nokuba kude kakhulu niyabo nedlule lowo muqa phakathi kwalowo mfutho niyabo ningalizwe izwi likaNkulunkulu. Ngicabanga ukuthi impela kuzokwenzeka, kodwa ngikagele mhlawumbe isikhathi sesedlule kunoma ngempela ngicabanga. Kumulani ikazi yaliko phezu kwezandla zami, angigwemanga kunitshela icebo likaNkulunkulu ngendlela eliyiyo. Kumulani kunokuthize kungaphakathi kukhombisa kungaphandle. Suka kukho dade othandekayo mfowethu, mbambe ngesandla bese nenyukela lapha. Awukwenzi ngani na? Ngiyakwenza, ngiyefuna ukuba ngumKristu wangempela na? Kusizani ukuphila impilo ephakathi nendawo futhi uphila phansi kokulahlwa na? Ungakwenzi lokho. Yabo wena uthi awu ngingi, angikhathali ukuthi wenzeni, izithelo zakho yilokho waziwa ngakho. Ngiyinqamula eMelika njalo njalo futhi njalo ngonyaka ngiyanqamula kuyango kuba kubi kakhulu, kuba kubi kakhulu. Ngakho ngiyazi ukuthi kukhona kungalungile, usuku lomusa luyedlula. Ngingakuvumeli lokho kwenzeke kini lapha eTampa, lapha kwelibanje likhulu idolobha elimangalisayo, lapho yonke into igcwele ubukhazikhazi njengeHollywood nje. Mhlaba wonke usuwonakalisiwe onke kukumathelevishini nezinto ngezinto thize ezindala zihlamba izinto ezingcolile, futhi uzama ukwenza ipetini iqobo lwakho enjengalokho. Ungethathe izibonelo sikaJesu na? Ungemvumele na? Ungelalele izwi lakhe na? Ungezenze lezi zinto ezifanele na? Bangaki phakathi lapha ngobuqotho abazosho ukuthi uyazi ukuthi awunawo umoya ongcwele na? Zibuke kuwo uqobo esibukweni, futhi wazi ukuthi awunawo. Wazi futhi nje buka impilo yakho qobo ngendlela owenza ngayo, hayi ngoba ungowesonto, ngowe-Methodist, i-Baptist, i-Press, ngilokho kulungile. Angisho lutho olumelene nalokho, kodwa ngiyakubuza, uyamazi yini uJesu Kristu na? Ngabe uphila kuwe na? Uma ephila uzozikhomba yena uqobo lapho. Uma elapho ubophezelekile ukuba azidedele aziwe, ungeke wamfihla. Uma uthe qekelele awunayo umoya ongcwele futhi uyazi ukuthi awunaye, phakamisa isandla sakho. Ngibaqotho kanjalo uthi anginayo umoya ongcwele, ngiyazi anginaye. Nkulunkulu akubusise ngalobo buqotho, Nkulunkulu uzobuhlenipha lobo buqotho. Uma ufuna umoya ongcwele ungeze ume lapha nalaba manje, lezi zoni ezizisolayo lapha ungeze ngalesi sikhathi na, yenyuka bese uma sisalicula futhi uthi ngiyamfuna futhi Branham. Ngiyanitshela ukuthi kuthatha lowo uzodingeka ube naye okohlwitho, lokho kunjalo impela. Manje niyakhumbula, niyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhuluma kini na? Niyakholwa ukuthi lowo nguJesu Kristu na? Phakamisa isandla sakho uma ukholwa leli viki, hade usemihlanganweni, uyakholwa ukuthi nguKristu. Kulungile, khona-ke indawo yakho ise-altare. Kuli besifazane ngiyanidabukela, besilisa ngiyanidabukela ngokumdedela kwenze. Nina besilisa phandle lapha nenze lezo zinto, nabanye benu befundisi, lelo dolo linamandla esikhundleni sezwi likaNkulunkulu somandla. Livumele lelo bandla lingene kulolo hlobo losimo ngenxa nje yenhlangano ethize. Lifunde iphepheli elifanayo engilifundayo, awuna mahloni ngawo qobo na? UJesus lezinyawo ezingcolile ujawunako yini kuthiwa nsulu wakwamakhulu Kristu kwangempela ngawe, ukuba usukume bese uyamemukele na? Kubukeka sengathi ubufanele. Nkulunkulu yiba lesihawu, ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzothumela umoya ongcwele kuhlabekeni njengamanje, ozokwenza leli bandla liqonde lapho elihlezi khona. Nakho kuzo ukuthi leli ithuba lakho na? Uzokwenza njengoba leso sigijimi senza, wedlule ithuba lakho lokugcina na? Uzokwenza lokho na? Ungakwenzi? Uma kunokungabaza nomaphi noma kukho kungalungile, thatha indawo yakho phansi ngqo lapha, thatha indawo yakho, lena indawo yakho. Uthi awu angifune, babe ngafuni nabo babe yowela futhi bambone hlezi lapho, babezohamba futhi bazikhombe bona uqobo. Kodwa kwakuphikisana nenhlangano yabo, kuthiwani nge kwakungaphikisani naye. Lowo wesifazane omncane kabanga nendaba, wayazi ukuthi wayeyisoni, wathola ukuthethelelwa. Ngazi ukuthi kwenzekani, bakuphi kulobo busuku na? Uphi lowo wesifazane kulobo busuku? Nicabanga na? Futhi ukuphi umfarisi kulobo busuku? Nakuba engowenkolo na? Ngabezo bobabili lapho bekhona impela, beniyothatha indawo yakhe wesifazane noma ngasiphi isikhathi. Lapho kunendawo bokuthi ngowenkolo kangakanani, uma uJesu zigcina zonke izikhathi ezinqumela ukubonana yonke imiyalo, yena uzofanele uphendule ngakho. lakho kungcono ukuze manje uma ungenayo umoya ongcwele wakuyala ukuba ube nawo wathi ngathi liyazenza uPetro wathi phendukani yilona lowo babhathize egameni likaJesu Kristu kuko kuthethelelwa kwesono khona niyakwamukela isiphiwo sikamoya ongcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu nesabo bonke kude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza futhi ngoba nje uma esabiza usanigana umoya ongcwele sisacula futhi ningeze na leso isikhathi sami sokugcina manje Kubulani, uKristu ubelapha futhi nonke niphakamise izandla zenu nakhomba ukuthi bekunguye nezwi lakhe futhi phansi lokho uKristu enhlizweni yami uyadabukiswa uJesu wahlala phezulu phezu kweJerusalema ngesike isikhathi wathi Jerusalema Jerusalema bengithanda kangakanani ukunifukamela njengesikhukukazi sifukamela amazinyana azo kepha anivumi Izikade ziningi-ningi uma ngifika phakathi njengoba ngilitshelile kulokhu kusa ekudleni kwasekuseni ninabantu abakahle bePentecostal nazo zonke izinhlobo zabantu uma ngifika phakathi kwenu umoya ongcwele phansi kimi uthi bengifisa kangakanani ukubabutha ukuthi ibandla beliyobe limi kanjani namhlanje mandle nalo kodwa anivumi niyabo anivumi ningekweze manje na lesi sikhathi lahlali konke kusindayo obu isono sinithandela kangaka asigijime ngokubekezele kuncintisaneni esikumiselweyo sizabiza omunye futhi wonke umuntu akacule nami manje sikumani futhi nenyukele lapha uma Nawo umbabhathizo kamoya uma isoni umhlubuki noma ngabe uyini woza wenyuke futhi azikhuleke ndawonye nizokwenza manje na lokhu ukubiza kwethu kokugcina Sena ngomusa uJesu yabiza Farisi bengeza lokho kubizela altare kulo usuku ehleze muva lapho ubeyokwenzani na Ozekaya Ozekaya yini indlela yakhe ubusuku esukwini ubungenze into efanayo na ukuba ke lo mfana oyisigijimi ubengama phambi kwakhe futhi bekuyoba yini into yokuqala na Ekaya Sena ngomuso Jesu yabiza Oh yabiza Ozekaya Ozekaya Oh Nkulunkulu Ngabe sizibonakaliso ngekukhathaza emhlabeni namhlanje ukuzazi na noma ngabe uyedlulile leyo ndawo na ngabe isekhona indawana ethambile phakathi lapho na uma ikhona woza mvumela ngene kuwelise khona lapho uzokwenza isidalo esisha uzohamba lapho kumuntu ojabule kunabo bonke wake waba nguye uyabiza osone Amakhanda ethu ekhotheme manje asilihamishe. Ngeze khaya lapha na, uNkulunkulu akubusise nenekazi elincane ukubonile. Wena wakhandlekile. Oh, mhlubuki woze khaya. Wadla nangumusa.
Are you concerned? If you're convinced, then you're concerned. But if you're not convinced yet that it's Jesus, then you can't be concerned.
Ushisekele na uma weneliseke khona ke ushisekele noma uma ungenelisekile namanje ukuthi uJesu khona ke ungeke ushisekele.
Oh
Zekhaya. Manje khona lapha emphakathini ngeke senze kuningi kakhulu ngakho simi lapha woza ukuba wenze ukuvuma isikhathini esithize sedlule ngezwe indatshana ngivuna nilalele kuvaleni. Ukhona indoda egama linguTani Martin wanqamula isizwe lapha izimvuselelo eziningi ezinkulu babesho ukuthi wayenephupho ngobunye busuku ukuthi wafa futhi waqala kuyongena ezulwini wahlakatshezwa esangweni wathi ubani osondelayo na futhi wathi lona nguTani Martin wathi ngingumvangeli. Indoda yayisesangweni yathi asibone noma igama lakho lilapha encwadini yathi alikho. Wathi awu ngangingumfundisi yathi angeke ngasiza ukuthi wawuyini uma igama lakho lingekho lapha ngeke ungene kulo mnyango ukhiywe ngqi ufanele uze ufanele ube negama lakho encwadini. Futhi wathi awu ngingenze njani na yathi ungahle ulendlilise ecala lakho uma ufune esihlalweni sobukhozi esimhlophe sokwahlulela sikaNkulunkulu womfoti tete wethu ungalokothi ufune ukuya lapho. Ngakho wathi ngiqekele anginakho okunye engingakwenza kodwa ukulendlulisa ecala lami. Ngakho wathi wabukeka ngathi waqala nje ukuya ndawo wayengazi lapha ekhona leli iphupho lendoda. Wasethi ngifike kukhangeni akukho ndawo ethize okwakuqhamuka kuyo kodwa ngaqala ukuqhubeka kancane futhi emva kwesikhashana ngama ngezwe iphimbo lathi ubani osondela esihlaleni sami sobukhozi sobulungiswa sobulungiswa na. Wathi mina uTani Martin wathi ngingumvangeli ovele United States wathi ngazuze imphefumulo futhi abangivumeli ngingene esangweni. Wathi kulungile uma udlulise icala lakho kuba ume ezingandelo zami wathi khona ke ngidinga ubulungiswa wathi nginemiyalo. Wathi Tani Martin wake waqamba amanga empilweni yakho na. Wathi ngangicabanga ukuthi ngangikade ngiyindoda eneqiniso kodwa wathi yebo khoneni kwalokho kukhanya ngaqonda ukuthi ngasho ezinye izinto eyayinenkohliso. Wathi yebo mnumzane ngawaqamba amanga. Wathi wakawantshotsha na. Wathi ngangicabanga ukuthi ngangikade ngiqotho kodwa ngibone okuningi khona ke linda uzofika ebukhoneni balokho kukhanya. Ngicabanga ukuthi ulungile manje kodwa nje linda uzofike lapho zama ukusendela kanye nezinele ziphunguliwe ubhema osikilide kuzame nje kanye. Ngicabanga ukuthi nje ngisho lokho ngizokufakazisa kini embhalweni lapho kunjalo impela. Zama ukufaka iphela amabhuluka amasilets izikhindi jola ukuthi ukuphi iBhayibheli lithi kuyizinekizo emehlweni kaNkulunkulu yabo kuzame kanye uphi unembeza wenu na. Wathi awu wake wakwenza lokhu noma lokho na. Yebo washo futhi Tani wake wona na. Wathi yebo ngona futhi nje usezozwa. Wathi abathamba akhe ayebukeka njenge ephuma emajentini ukuzwa lokho. Suka uye esihogweni sanguna phakade osuke ebukhoneni bami. Wathi weza ephimbele imnandi kwedlula wonke ake awezwa. Wathi waqalaza ukuba libone. Wathi wabona ubuso obuhle kwedlula bonke akakubona. Wathi baba leli qiniso. UTani wazama ukuphila yonke into ayeyazi ukuthi iphilwa kanjani kodwa wakwenza kungalungile kodwa into yodwa ayenza phansi emhlabeni wangimela wangisukumela kulo lonke izwi lami. Manje ngizomela lapha lokho enikwenzayo manje nenza kumela lapha uyokwenza ukunimela phambi kukababa. Kuzi Jesu ngiyakhuleka ukuthi uzowukela futhi uphe ukuthethelelwa kwezono zalaba bantu beza lapha kwenza kuma bafuna ngamunye ukugcwaliswa ngomoya ongcwele uphe ukuthi kuzonikezwa kubo. Ngiyababiza Nkosi enkazimulweni yakho besami phambi kwalezi zibukeli njengofakazi bangibabo bangamalunge bandla bange bangabahlubuki bange bakaze bakwemukele phambilini futhi bamile lapha futhi babona kungcola ukulandela kwangempela ukuvuma komKristu weqiniso futhi balungele manje ukuthatha ukuma kwabo njengalowo wesifazane ukuvuma ukuthi bayizoni kodwa ngezinyembezi zabo zokuphenduka bafuna ukugeza kungcola egameni lakho Nkosi yipha ukuthi bangakwenza. Manje ngizonibuza into eyodwa lapho eningeke nibe phandle lapha hambi komphakathi ukuthi banende hlinzekelwe khona lapha emuva uma nithanda ukwemukela manje ngifuna nibuyele emuva ngaphambi kokuba sibuyele emuva lapho nani inyukelani lapha ngqo esitebisini kanje futhi niphume lapha nizongenzela lokho manje na uzani ngqo nidabule lapha sinezindawo ezenziwe phakathi lapha ngqo zenu mngane inyuka ngqo ngalendlela uNkulunkulu anibusize nonke nakhona abanye futhi abangafuni ukuza khona manje besahamba na ngifuna wonke phakathi lapha phumane futhi nibuyele muva bazohlangana nani emzuzwini nje lobo busukubuyikezelwe lokho manje isikhathi emukela ani mungcwele anikaze niwemukele lesi sikhathi uzani manje futhi niwemukele lesi sikhathi sokulungisana noNkulunkulu sengakwenza isinqumo sakho sokuma manje uma ungeke kwenze ngeke kumele phakathi lapho inkosi buzise ubukeka sengathi bonke ngamunye yahamba ngiyakholwa ukuthi baqothe ngokujulile ngempela ngiyakholwa lobu uzoba ubusuku obukhulu kunabo bonke sike sabubona eThampa isikhathile side ngeke umunye eze ngaphambili manje na leso yizisebenzi ziqondene nabantu emuva lapho namathikithana azo ziwafakile zihamba nabo singena lapho emizuzwini embalwa nje ukuba silungisane nabo lapho bazobe besalokhu bengaphakathi endlini mina bazalane yanini khona lapho futhi nihlangane nabo ke qhubekani nibehlukanise endlini ngizoba nani khona lapho emizuzwini nje futhi niyazi ukuthi bengingeke ngime lapha ngisho lokhu uma ngingekho ngaphansi kokwahlukanisa umunye ujola kubizwa kwabo kokugcina ngizomvumela uJesu ahlale phakathi kulolu suku na nithi ukuba ngangikade ngisemuva lapho ukuba ngangikade ngimbone kanjalo ngangingekwenze lokho kuthiwani ngakho manje na isimo sokuziphatha sakho uqobo samanje sikhomba uyokwenza ngaleyo nkathi niyabo isimo sokuziphatha sithathayo manje uzizwa sengathi wenele kahle na kulungile lokho kuphakathi kwakho noNkulunkulu angisilo ijaji ngibophezelekile nje ezwini yabo lapha emhlanganweni baphuma emabandleni futhi kodwa bayangena ukukuxazulula khona manje lokho konke kwakho balungele ungani nifuna ukuphila impilo yobuKristu emaphakathi nje na uphakathi kokuthi yiba ngokaNkulunkulu noma umelane naye ukuze yizwe lizo yazi imibala yakho futhi lazi ukuthi umi kuphi uNkulunkulu ababusise besahamba bayangena njenge ukuba baphele kubo bazonika ukuphila kwabo baye eCalvary they're going to be crucified to the things of the world and the passions of this glamorous day bazobethelwa ezintweni zezwe nezifashini ezinhle ezikhangisayo zalolu suku eziphila kulo phakathi lapha bazofa kuJesu Kristu obukhona bakhe bulapha khona manje bazophela kubo uqobo futhi bazalwe kabusha kuJesu Kristu uNkulunkulu ababusise khona umunye ozoza sisacula kancane manje na kahle nangomusa uJesu uyabiza uyabiza osoni izokwenza na ozekhaya wena kanjegile ozekhaya manje kahle mongcwele ubonakala nje usenhliziyweni yami ukhala kakhulu nje ngiyazi kunabaningi kakhulu abakugejayo Bezo soni ozekhaya kusuka kuvulande osesitezi kusuka ndawo zonke khumbulani nginikela kini uJesu Kristu nizomemukela na nizomemukela na uzomemukela dadewethu wethu na uzomemukela mfo wethu na woza futhi wenze kwakho yenze kabusha isifungo sakho kulobu busuku futhi wenze isithembiso ukuthi uzomkhonza futhi niyazi ukuthi bengingeke ngime lapha ngisho lokhu uma bengingekho ngaphansi kokwahlukanisa umunye ujola ukubiza kwabo kokugcina kanti kuyaphoxa kudansela ngaphandle abantu ongemukeliswe siya kukhona lokho kodwa kuyihlazo kukubona ngalendlela kodwa ngiyaqagela kufanele kube ngaleyo ndlela ngaphakathi kimi nje into ethize ingidabula manje makuthi nje ake ngilikhombise okunye ukani lapha nje ukunikhombisa ukuthi usaloke lapha abantu okulayo nodingayo ngibuka ngomuntu lapho lahlekelwe umuza wabo wokogela uhlezi khona lapho isifazane uyakhuleka ngakho ngayo leyo nkathi uma kunjalo nenekazi phakamise isandla sakho uma kunjalo lapho kuhlezi isifazane omdala ehlezi khona lapho ekugcineni ufika nje ungene kule lizwe namhlanje uvele Georgia unethumba elikhulukazi ngaphakathi kwakhe kubi kakhulu uzokholwa akaphiliswa uyafika nje uthi igama lakhe unkosazana thena uzokholwa ngenhliziyo yakho yonke manje uJesu Kristu uzokuphilisa uyakukholwa na uyakholelwa kuNkulunkulu na isihambi na unalo ikhadi lomkhuleko nalo na ufike nje namhlanje omunye uyafika futhi wakuthola uvele ezansi lapha esifundazweni sasenhla eGeorgia uyakholwa manje ukuthi ukuthi uNkulunkulu ngendlela yakho iyafika futhi yakuthola kulungile manje uyazi akunakwenzeka nhlobo kimi ukuba ngazi lokho ngoba ungenile nje sikhashaneni nje sedlule futhi wahlala phansi lapha uma kunjalo phakamisa isandla sakho niyabo manje umoya ongcwele ufanayo osho lokho uyafutha nje ngokumelana nabantu khona lapha niyabo ukhonjiwe bapho ningakwenzi lokho ningakwenzi nenza iphuthi libuthi edengu ngiyanithanda khumbulani nifikela ukuzongizwa ngiyakuthakasela lokho uthando liyaqondisa ubona ingane yakho phakandle lapha esitaladini bungasho ukuthi nje uthi Junior ungafanele wenze lokho uzophuma futhi menze ahlale phakathi uma umthanda uthando liyaqondisa hayi kunimbambatha ngifanele ngilithethise khumbulani inikelo yenu nezinto ngisho okukhokhela lomhlangano futhi owenza kwenzeke ukuba ube lapha ngabe ngiyanithanda na ngayo yonke inhliziyo yami ele wethu ngazo cabange manje ukuthi nokuthi izokumelene nawe ngokwenza izinto ozenzayo akusiko ukuthi nginokuthi izokumelene nawe tata wethu uthando lwami lokumesaba uNkulunkulu ngawe umunye wathi uma wawumncanyana ubungeke ukucabange lokho ngacabanga lokho ngathi ngiseneminyaka eyishumi nani ukudala iBhayibheli lisho njalo yinto efanayo ungalenzi lelo phutha ungathembele bekhulumene ngezilimi ngomoya ongcwele umoya ongcwele ukhuluma ngezilimi kodwa ungathembi lokho futhi wenza izinto ozenzayo sinemoyeni uzobona uJesu lwedlingozi uKristu ungumuntu impela ngenkathi futhi uyizwe futhi uma ephakathi lapho uhlala njalo enza izwi lakhe usebenze nje impela ngendlela efanele lenze ngayo uma ulenqaba kungaba kanjani uKristu na ozekhaya oza nyawo sabuliwe kumulane kwasilelweni angina cala wena khonjekile Jesus Christ ekhonjiwe phakathi kwenu ufakazisa lokho lowo moyo ofanayo wathi ngezinsuku lapho indodana yomuntu iyokwembulwa uyena izolo namuhla uJesu ofana impela wayehlezi nezinyawo ezingcolile leyomlekelela umzenzisi na leyomlekelela omunye umuntu obengalazi izwi lakhe na leyo yingombo ukuthi uyalazi izwi ngilitshela iqiniso ningaledluli ozekhaya zikhathi zokugcina ngimile lapha ngilindele ukuhlangana nani amakamelo kunenqwaba yekamelo phakathi lapho abantu baguqile ndawo zonke wena okhandlekile ozekhaya nkulu ibona muza ibona muza nikuzwa lokhu kudabukisa manje na kade nango muso jesu yabi Zekhaya Zekhaya Kungula kubusisa insizwa ukuma ukukhulu Zekhaya Zekhaya Yesu uyabiza. Na ayibona abaphemayo kubema kusize isono ukuza kusona isono ukuthuka kusize isono uphinga kusize isono qabo qabo leso izingxenye zokungakholwa wenza lokho ngoba ulona ikholwa kunababili kuphela oyedwa ikholwa noma usile ikholwa uma ongesilo ikholwa unendaba ukuthi ukholwa kangakanani uzalokhu isoni uzalokhu isoni uma ungalimukeli lonke izilalelo bayibheli lonke izilalo ngokuba kubili abazilomhlaba kodlula kodwa hayi ngisho ichashaza elilodwa noma elilodwa elincane eliyokwedlula kulelo futhi siyoza iphendulela ngakho una uthi awu ngiyasonda abantu bami yaba lokho akunandaba ngenza lokhu anginandaba ukuthi wenzeni phakathi kokuthi ikhola noma yisoni lokho kuqinile impela kodwa ngiyasho nje lokhu ngoba lowo ofanayo wazi izinhliziyo zenu uyangitshela ukuba ngikusho sinibekile na ngibona bange babili beza ngilindile nje ngoba ngazi noma ngahle kube khona omunye futhi wesifazane oyedwa nje uzingani ungene amanzi esazangezangizo manje na iba yinto enkulu emizuzwini embalwa nje emuva lapha woza ungeke na sibuma lapho yenza isifungo sakho kuNkulunkulu ozi uNkulunkulu ngithethelele ngengikwenzile ngiyakwethembisa ngithe ngangingumKristu kodwa Nkosi ukhona ukuthi yize ngibe kungitshela ukuthi ngilahliwe khona manje ngikhoneni balona ozikhomba yena njengenkosi uJesu Kristu ngilahliwe khona ngqo enhliziyweni yami futhi ngazi ukuthi phakathi lapha kwenziwa lokhu kuchace ngilahliwe ngiyangena ukulungisa lokhu khona manje ngizokwethembisa uNkulunkulu khona lapho ukuthi kusukela kulobo busuku kuqhubeke ngokoqobo ngizophilela yena ngeke wakwenza lokho na kulungile ngenkathi uma kuyilowo kuphela manje asime ngezinyawo nina phandle lapho umzuzu nje ngifisa sengathi bengikacula ngingathanda ukucula lelo culo ngithethelele Nkosi futhi ukivivinye kanye futhi ngizoba owakho Nkosi ethandekayo uma uzoba ngowami uma ngiwa noma uma ngehluleka mangivuke ngizame futhi ngithethelele Nkosi ngivivinye kanye futhi bangani khona lapha manje ungamaKristu futhi okholwa ukuthi ugcilise kwehange kuKristu futhi ulungele ukufika kokwahlulelwa na futhi uyokwazi ukuthi uma icilongo likhala akuyikubakho into eyodwa eyokwenziwa kodwa nehlithwe na kuyokwenziwa ngokusheshe kakhulu ngeke ube nesikhathi sokwenza enye into isikhashana kokuphazima kwezo kuyoba yini ngolunyela lezi zinsuku na uma kugejela pho-ke kube phakade iphakade kuze kube phakade njalo 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 na siyosho ukuthini lesi sikhathi esincane sijabule yezwe na lutho manje ngicabanga ukuthi sonke sifanele kunikele izimpilo zethu phandle lapha kuKristu nicabange kanjalo na bangake lithanda ukuphinda banikele izimpilo zenu kulokhu kulobu busuku na ngizophinde ngizinikele uqobo lwami khona manje Nkosi manje cabanga ngokuthi ukuthi izono zakhe zithandelayo zini futhi asiphakamise izandla zethu kuNkulunkulu manje ngamunye ngendlela yakho uqobo khumbulani uNkosi ezindaweni zonke ingathi mhlawumbe abangamakhulu ayishumi lesishiyagalobili noma abayizinkulungwane ezimbili bekhuleka phakathi lapha kunezigidi ezikhulekayo umhlaba wonke ngesikhathi esifanayo futhi uyabezwa bonke ngamunye akukho ngisho umzinilo ngawe latini kodwa ingawazi wazi zonke izimfihlo zenhliziyo yakho asikhuleke sonke manje ngendlela yethu uqobo sizinikele nje uqobo lwethu kuKristu Nkosi Jesu ngi ubukhona bakho bebubugulu kakhulu ezikhashaleni nje ezedlule uze kube nzima ngisho kuphefumula kimi ubonakala sengathi bengizosuka ngihambe futhi ngiyazi ukuthi kunesizathu esithize ukuthi ufuna lokhu kwenziwe ngale ndlela angikuqondi kodwa uyakwenza Nkosi uNkulunkulu kodwa uzikhombe wena uqobo ngokucacile ulapha siyakukhona siyazi ukuthi ulapha futhi lapha endlini izandla ezingamakhulu ziphakeme siyazinikela kabusha qobo lwethu Nkosi phezu kwaleli pulpiti lapho ngishumayele khona futhi ngikubonile uma lapho uzikhomba wena uqobo kule iviki ngingi ngiyaphinda ngiyazihlukanisela ngiyazinikela mina kabusha enkonzweni yakho ngithethelele kuzo zonke izinkonondo zami ngokukhathala futhi uNkulunkulu nje ngithathe ngezikalo zakho sithathe zonke Nkosi sithole sisuse kulo mnyaka weze nalezi zinto zenze Nkosi ukuze sahlukanisele ngakho konke izinceku ezizinikela zenkosi uJesu Kristu sibe khona baba sizwe kulobu busuku busiza labo sebuva lapha befuna ukubhabhathiza ngomoya ongcwele kwangathi kungafika inhlokomo futhi evela ezulwini njengokuvunguza umoya namandla kwangathi ungagcwalisa wonke umuntu ephakathi lapho ngomlilo osuka e-altare likaNkulunkulu sibe khona Nkosi siyakudumisa sikunika izibongo nodumo ngokusemukela sikunika izibongo nodumo ngabantu bakho siyakudumisa ngoba wathi uma siyavuma izono zethu uNkulunkulu ulungile ukuba sithathelele zona sibe khona Nkosi ukuthi sonke sizothethelela futhi kusasa sizobona umhlangano wokuphilisa omkhulu kunayo yonke lelizwe ezolikela ukubona ngenxa yokuvuma kwethu sibe khona Nkosi sizehlukanisela wena egameni likaJesu Kristu amen woza mfowethu calls zahlukaniseleni nina nje kuNkulunkulu yonke ingxenye phakathi lapho ngizocela mfowethu calls manje omunye wabelusi benu lapha qhuba umkhuleko